Blog Talk Radio.
RNA National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego sheshatu zihuriro nyarwanda RNA ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNA Viva Viva RNC Viva! Viva!
Yeah.
itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio itahuka bakunzi ba radio itahuka rero uko bimenyereye kwa mbere n'umunsi tubageze ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda kubera buri abutegetsi kari agatsiko kayoboye u Rwanda umunyarwanda ameze ate rero umunyarwanda arakennye nyine niyo mpamvu n'ikiganiro cyacu ari ubukene n'imibereho mibi y'abaturage n'ubukene hose n'imibereho mibi nta kuntu wakena mbabarire nta kuntu wakena ngo ugire imibereho myiza byo ntibishoboka ubukene bujyana n'imibereho mibi buri gihe ngo ukorere uko umuturage abayeho mu Rwanda umunyarwanda n'inyagupfa umunyarwanda n'inyaguhera umunyarwanda yacujwe utwe umunyarwanda nta burenganzira kigira ndetse kugera no ku burenganzira bwo kubaho byose ngo biteganywa na kariya gatsiko kagatsiko kayobowe nyine n'akaga uwo nguwo abanyarwanda barahondwa abanyarwanda baracuzwa utwabo abanyarwanda n'akagozi mu nda n'uguhora bihambiriye mu nda ntawe ukiryama ntawe ugisinzira abanyarwanda nyine bakomeje kuba guhambwa ubuzima bwo nduzi yuko ari ntabwo nari ngiye kuvuga ngo kantu gatoya nako ntako kubera yuko ugize ngo nyine aravuga ku bimukorerwaho reka da baramuhonda baramunyuruza akaba arabuze cyangwa akaba ubuzima bwe bugiye mu kaga ngibyo rero by'abanyarwanda bamenyerejwe ngo uko abanyarwanda babayeho ariko rero umuti nta wundi nutwebwe two guhaguruka tukirwanaho nitwebwe two guhaguruka tukarwanira uburenganzira bwacu kuko ntawe uzava imihanda n'imihanda nta muzungu nta mushinwa nta wundi uzava handi kugira ngo aze arwanirire uburenganzira bwacu nitwebwe tugomba guhaguruka tukaburwanirira reka rero kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Murakoze cyane Chantal, ndakumva neza, uranyumva?
Yego, murumvikana neza Bwana Edouard Kabagema.
Murakoze cyane, ndagushimye kandi ndagushuhuje, ndasuhuza na Serge mfatanya ku ruhande rw'ibyuma, ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye Nyarwanda bakunda radio itahuka bakunda ihuriro nyarwanda abari hose ndasuhuza cyane nyine abayoboke bacu bihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane abari mu karere k'ibiyaga bigari dusuhuze kandi n'abandi bose baharanira impinduka baba mu mashyaka ya politiki cyangwa se muri societe civile uyu munsi rero uyu munsi tariki ya 21 z'ukwa kabiri 2022 tufite ikiganiro kishobora kugira ingingo enye numva kiribe gito cyane turi bukihutishe ingingo ya mbere turareba ikibazo cy'abantu Kagame aherutse kwita ngo bagiye kwangara abo bantu bahora babatuka cyane kabare bahora batuka za CNR zirabatuka ubona ko ari abantu b'impunzi bita ngo muri diaspora ariko muri rusange n'abantu benshi hafi 99% kujana bose baje ari impunzi bahunze buri ubutegetsi bwa Kagame abantu rero mu by'ukuri nubwo babita ngo bagiye kwangara babita ibi byose baho ni bigarasha ni iki tubona ko imishinga myinshi iba muri kiriya gihugu Kagame abitabaza kandi yarangiza akabatuka akabateza abayobozi bakirwa batiribaza impamvu rero tureba bimwe mu byo bagenda baka abantu muri diaspora tubone ko ari ibintu bigayitse muri rusange kujya gutuka abantu ubahindanya ubabwira ngo ni bigarasha ngo babayeho nabi ngo bagiye kwangara ariko warangiza ugahindukira ukaza kubategera ibiganza kuko nicyo ubutegetsi bwa Kagame bukora guhora bategera ibiganza diaspora cyangwa abantu b'impunzi abantu bahunze u Rwanda kandi batabakunda na gatoya bo ingingo ya kabiri tureba inkuru yo muri Kigali Today yukwita y'uyu munsi ivuga ahantu ivuga ko hari abantu hari abaturage bo mu Rwanda batabona ubutabera buhagije ubutabera bukwiye kubera ibyiciro by'ubudehe barimo. Iyi ni inkuru ikomeye cyane iratujyana ku manyanga yabaye mu byiciro by'ubudehe, mbega bisi nk'aho ibintu byose kuko ntabwo ari ikibazo cyo mu bucamanza gusa, hari n'ahandi henshi ubona ko abantu bashyizwe mu byiciro bitari byabo bagakina ariko kabura uwo atabara. Ariko ikosa ni ryande? Ikosa ni rya Leta yagiye gutekinika ibyiciro by'ubudehe igafata abantu bakennye cyane ikabazamura ikabashyira mu cyiciro kitari cyabo mu rwego rwo gutubya imibare y'abakene, ikabazamura ikabashyira mu cyiciro cy'abantu ikabita ko bifashije kandi bakennye, ariko icyo cyiciro yabajyanye mu kitari cyabo bakigeramo ibintu bikabagora cyane bakabura ubufasha bakabura ibintu byose. Turabireba mu ngingo yacu ya kabiri. Ingingo ya gatatu turi burebe ni ikibazo cya kitari gishya ariko na ni inkuru ndumva rero muri mu gihe ko muhari ingingo zose uyu munsi, aho batubwira ko ngo batubwira ngo ukuntu amafaranga ya ngo y'amafaranga muri cya kigega nzahurabukungu ngo yakoreshejwe ariko nta kintu gishya kirimo, hari imibare bigeze gutanga turi buyisubiremo, ariko murareba ibyo bavuga ni ukwerekana ko nibishimangira ibyo twamye tuvugana kuri radio itahuka yuko ari amafaranga ziriya nguzanyo bagujije bavuga ngo zije gukemura ibibazo guhangana n'ibibazo byatewe na COVID mu Rwanda yihariwe n'abantu bamwe. Muri bubone tujya mu mibare mubone ko abenshi nta kintu babonye, ahubwo amafaranga yagiye mu bantu bake cyane, mu bantu bake cyane. Bo reka turebe ingingo ya kane. Ingingo ya kane turareba abantu barimo kujya impaka ikibazo cyatumye u Rwanda barusiba kuri ya lisiti y'ibihugu byo muri Afurika byagomba gukorerwamo inkingo za COVID-19. U Rwanda bararusibye, ntabwo rukiriho, kandi Afurika y'Epfo na Senegali byari biri kumwe n'u Rwanda byo biracyari kuri iyo lisiti, ariko u Rwanda ntabwo turubonaho. Ahangaha turibaza rero ese byatewe n'iki? Kagame yavuze ko ngo yaciye amarenga avuga ko ngo ari ibibazo wenda byo kutagira abakozi babishoboye no kutagira inganda, ibintu nk'ibyo bibazo bisanga bifite isano n'ireme ry'uburezi n'ubukene. Ariko se namwe niko mubibona, ntabwo hashobora kuba harimo ikibazo cya politiki. Iyo ngingo turayireba ku bwa kane. Ingingo yacu dutangiraho rero muzi neza yuko twibukiranije gatoya, muzi neza ko hari abayobozi bo mu Rwanda bakunda kwita abantu b'impunzi. Abantu benshi bari mu Rwanda ubu babita ngo diaspora, ariko abenshi baje ari impunzi, baje ari impunzi bahunze buriya butegetsi, nubwo bamwe bagira bagahindukira bakaba intore bakagira gute, ariko abenshi ntibanatinyuka no gutaha, baragenda bakikozaho leta bagaruka, ariko nta utinyuka kuhaguma hariya hantu, urumva. Kandi amakuru dufite tumenya ko niyo batashye bagenda bacengacenga munsi umwe akarara hano undi akarara hariya undi akagira gute, kuko nta mutekano mu Rwanda wabizeye. Ibyo byose abenshi baje ari impunzi, kandi Kagame akunda gutuka impunzi. Ejo bundi yazitaga ngo ni ngo impunzi ngo bahunze igihugu ngo bagiye kwangara. Abantu baranamushuje bati wowe nawe wamaze imyaka myinshi mu buhungiro wagiye uri umwana ngo nawe waragiye kwangara n'ababyeyi bawe baragiye kwangara bo. Ariko ntabwo ibyo dushaka kugaruka uyu munsi, ibyo ni ibibazo bye. Noneho hari n'abandi bayobozi bo mu rwego rwo hejuru muri buriya butegetsi bwa Kagame bagiye bibasira impunzi, murabona muribuka uriya General Kabarebe avuga ngo ziriya mpunzi zaragiye ziga amashuri meza zibona imirimo myiza, ati bariya abantu bazaduhindukirana, ubona ko abarwaye inzika n'iki byose, atifuza yuko batera imbere. Bo ejo bundi uwitwa Ibadi Dusingize Mungu nuba Dr. Dusingize Mungu muri CNRG ngire ngo nawe yigeze kuvuga ati tuzabagendaho tubadurumbanye tubatesha umutwe. Murabyibuka rero yarabivuze ngo bazabatesha umutwe, ngo babirukankeho ngo badurumbanye babatesha umutwe, bavuga izo mpunzi. Ariko izo mpunzi bashaka gutesha umutwe mu by'ukuri ni impunzi zifatiye runini u Rwanda. Abo bantu bavuga ko ngo bagiye kwangara ngo bazabatesha umutwe bazabadurumbanya, kandi ko baranabikora badurumbanya muri Afurika mujya muntu ukuntu bajya kwicira abantu, abandi bakabashimuta, abandi bakabatwikira, abandi bakabateza polisi kazi kabica bakabirengera bakagira bate business zabo, ugasanga bazitwitse bazishakaje bazibye. Urumva ko ibyo bintu koko barabikora ntabwo ari ibintu ntabwo babeshye, ibyo bintu byo gutesha abantu umutwe kubica bego gutesha impunzu umutwe byo bigeraho babigeze byo ni namagambo y'akabarebe uwo muri senerije nkuko nembeye mu kanya ati tuzabatesha umutwe mwumva rero ko mu byukuri nubwo abantu batabakunda ba bahekenyera amenyo cyane ko umuntu yabyita nk'akabarebe batabakunda ariko abantu bafite akamaro kubera ko iyo ugiye mu myaka myinshi ubona ko impunzi ziri hanze y'u Rwanda zindi za hafi miliyoni z'amadolari zigeze kuri 250 ku mwaka umva n'amafaranga menshi cyane usanga ruta rimwe na rimwe n'amafaranga y'imfashanyo u Rwanda ruhabwa n'ibindi bihugu amafaranga muri koperative impunzi zitanga amafaranga menshi mu Rwanda ariko ukumva ukuntu bazivuga nabi bashaka kuzihiga bazita amazina yose mbega barazanga bakanabyerekana rwose mu magambo bakanazerekana ko bazanga pe ariko ikindi rero nuko barazanga kandi zibafitiye akamaro mwabonyeje ubundi igihe covid yateraga abantu u Rwanda rwatangiye gupapaza ruvuga ruti amafaranga yohezwaga n'impunzi mu Rwanda bavuga ngo diaspora bavuga ko ari impunzi ariko abari mu diaspora benshi baje ari impunzi amafaranga impunzi zoheza mu Rwanda kubera covid 19 bari bafite urwo bavuga ati azagabanuka ukabona ko ari ibintu bibahangayikishije cyane namwese kuki muhangayitse kandi mwifuza ko zitabaho izo mpunzi kumva ko muzabatesha umutwe mukabadurumbanya mukabatesha umutwe kuki iyo covid ije kuki mubabara umva ko hangaha ku ruhande rumwe bafite Jean Pierre ndakubona ndagwije ijambo mu kanya Jean Pierre ndabona ko aje muri studio ndakubona bo kuki izo mpunzi niba mu kumbwa murazanga muzazitesha umutwe muramuzikurikirana mukazica ibi byose ariko kandi munazikeneye mumba zinjiza amadovize menshi mu Rwanda iki kibazo ikindi kandi hari imishinga myinshi muzi u Rwanda rwagiye rukora rugasa naho rwitabaza abo bantu bitwa ko ari impunzi mwibuka iriya uramushinga witwaga bayebaye nyakatsi bashyize wo gusenyeza nyakatsi bashyizemo bitabaje abantu muri diaspora kugira ngo batange amafaranga bavuge ngo nayo kubakira abantu basenyewe bari batuye muri nyakatsi bagasenyerwa ngo babo bacyane mazu usibye ko ayo mafaranga aba diaspora batanze bibutse neza ko hari miliyari ebyiri zanyerejwe kubera ko hari amazungu 55 bari barateganyije kubaka muri ayo mafaranga muri diaspora amazu 55 bagomba kubaka mu Bugesera bubaka amazu 9 gusa kandi ayo ntiyuzura none babarishije basanga hanyerejwe miliyari ebyiri mubyumve neza amafaranga mu diaspora yavuye muri diaspora baranyereje bo ikindi mwibuke amafaranga mu Gaciro Fund nayo diaspora ataza amafaranga menshi ubavuga ko ariko nagareyo nyine n'abantu mu Rwanda imbere baratanze kandi batanga ku ngufu abantu bose ariko na diaspora bayitangije amafaranga menshi ubakaba harimo bavuga ko muri kare Gaciro Fund harimo miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ntawuzi aherereye ntawuzi aho bayashyize amafaranga bayanayashatse mu gihe cya guma mu rugo kugira ngo nibura bagurire abaturage agapfukamunwa nibura bafashe mu miliyari imwe nababwiye ko iyo bafatamo miliyari imwe yari kugurira abantu barenga miliyoni ebyiri agapfukamunwa kuki ugiye agapfukamunwa kaguraga kimwe cya kabiri cy'idolari donc iyo baza gufata nka miliyoni imwe donc iyi miliyoni imwe y'amadolari ikugura hafi abanyarwanda bari abantu bo mu byiciro by'ubuke bari mu bukene bukabije bari kubagurira udupfukamunwa rwose ariko ntabwo bigeze bayakoresha nibura ngo bagoboke abantu mu bihe bikomeye kandi icyo amafaranga yashyiriweho ariyo mu Gaciro Fund kuzagoboka u Rwanda mu bihe bikomeye cyane sinzi ibihe bizarenga kuruta ibya guma mu rugo umva ko ayo nayo baranyereje kandi bayavanye muri igice kimwe cyavuye muri diaspora hari ibindi na n'ikibazo cya mituelle de sante muzi neza ko babita ngo muri diaspora impunzi ziri mu mahanga muri Afurika mu Burayi muri Amerika hose duhora twumva abantu batanze amafaranga yo kuvuza abantu kunganira mituweli kumva nk'impunzi n'impunzi ziri muri Afurika mu nkambi hari ubwo zitanga amafaranga yo kujya gufasha abanyarwanda babarihira mituweli kandi nabwo ubwa ari impunzi zikino mu nkamba nkuru nabo batanga mituweli barakotiza bakohereza amafaranga mu Rwanda yo gufasha abantu kandi abo bantu nibo abandi Kagame avuga ngo nako kabari bavuga ngo arahingwa arabahiga bafite umujinya undi ati tuzabatesha umutwe ariko tekereza kugira ngo abantu bari mu nkambi mu gihugu cya Afurika bateranye amafaranga yo kugurira mituweli abantu mu Rwanda kandi igihugu bahunze kinabahiga nkuru kitanabashaka urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye iki kibazo ntagari mituweli dusante gusa muribuka ko nuri ya mushinga bitaga Connect Rwanda ubugura abaturage ngo telefone bari bari mu bukene bukabije bavuga ko bari bafite gahunda mbibutse ngo kugura telefone miliyoni 2 nuba ngo telefone hari imiryango miliyoni 2 bagomba buri muryango bagomba kugura telefone igizwe ya smartphone bagomba kuzigura he bagomba kuzigura hariya muri marafone rwa Rwanda rwa Kagame rumaze bifite ibazo bikomeye cyane rwahombye muri Afrika y'Epfo kuna rwo mu Rwanda ashobora guhomba ntawe bize bo ikiricyo nuko muri gahunda bari bemeje yo kugurira abantu ngo miliyoni 2 ingo miliyoni 2 kubagura telefone za smartphone ntabwo babigezeho diaspora bayitangisha amafaranga menshi cyane ngo muri iyo gahunda yo kugurira abantu abakene ngo kubagura smartphone ariko izabonetse ni 2024 imibare aho ngiherukira kandi urumva ko hari hakenewe smartphone nibura miliyoni 2 ariko habonetse 2024 gusa imibare aho ngiherukira urumva ko ni nke cyane mbo none urumva ko iyo ari mituweli ikibazo cyo kugurira abantu mituweli abakene mituweli ni ikibazo gihoraho bahora babwira abantu muri diaspora mugurira abantu mituweli mu Rwanda mugurira abantu mituweli mu Rwanda mu bagurira mituweli niki cya Connect Rwanda cyo gura abaturage ngo batishoboye telefone nacyo kiracyariho ni cyari cyarangira urumva ko kuko nibabwiye hamaze kubona telefone 2024 kandi hakenewe miliyoni 2 urumva ko icyo ni kirangira iyo mishinga yo ntiyarangira ni ibintu bihoraho bahora babwira abantu bo muri bo mu munzi bo bari mu buhungiro b'abanyarwanda bati aho bari hose muri Afrika buraya hano hose bati muzara amafaranga atyo gura abaturage mu Rwanda mituweli ni ibintu bihoraho none n'amatelefone nabyo byaraje biriho nakana nabyo ntibirarangira ikibazo n'ikirakemuka nko nari mbabwiye none igihe bibazo bitarakemuka hari kindi cyaje noneho hari ibyo ambasade y'u Rwanda muri Kenya yanditse ivuga ngo ambasade y'u Rwanda muri Kenya ngo yifatanyije na diaspora ngo yo muri Kenya ngo barasaba abanyarwanda bose ngo ko ngo batanga amafaranga ngo yo kugurira abaturage umurasiri donko energy solaire turiya gucanira abanyarwanda ngo batishoboye bari mu bukene bukabije ngo kubafasha kuzana amafaranga yo kubacanira ngo bakoresheje energy solaire bababwiye ngo iki ubu mushinga ngo watangijwe na BRD ngo kuvuga ngo barashaka gucanira ingo 10,000 bakoresheje energy solaire BRD ni upilota none ngo barimo kurero kuza muri za diaspora bavuga ngo nimucanire abo bantu umva ko iyo mishinga yose uve kuri bye bye nyakatsi uje kuri za mituwele uje kuri Connect Rwanda uje no kubaka amacumbi mwabonyeje ubundi abanyarwanda bari amafaranga bo muri diaspora none bagiye kubaka amacumbi nyamirambo abakaza bagashora amafaranga barangiza miliyari byose barazibya barabarya barabacucuza barataha murumva bo umva ko ari kimishinga murumva ko ni myinshi cyane ari mu gaciro found bye bye nyakatsi twelve de sante Connect Rwanda none na za smartphone none haje kubaka no kugura kugura ngo abakene izo za energy solaire ibyo bita umurasiri uko rero ibi babisobanura harimo ikintu cy'uburiganya kitoroshye ukurikije ibyo ambasade yanditse muri iyo tangazo ryabo baravuga ko ngo gucanira umuturage ngo ni 115,000 cyangwa se amadolari 115,000 ubwo baraka imfashanyo ngo abantu bajye ngo bajye boza amafaranga kuri ambasade n'ishi byose gucana abo bantu ariko ikintu batababwiye ikintu abanki kitari cyo nuko ukurikije inyandiko nyinshi zagiye zisohoka kuri iki kibazo cya energy solaire na nkunganire cyangwa se subvention nkunganire kuri energy solaire inyandiko zose uzikiza hamwe hari ibintu ubonamo ubona ko bavuga ko leta ngo gucanira umuntu umuturage umwe ngo bigura amadolari 115 nkuko iri ambasade yo muri Kenya ibyandika cyangwa se 115,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko bakavuga ko leta itanga 90% noneho umuturage wa undi wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kuko abo nibo bavuga mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bandi bari mu bukene bukabije ngo we akitangira kimwe cya 10 cyangwa se 10% ubwo ni ukuvuga ko ari 111,500 wumva ko andi leta yaramutangiye kuri ibyo 115,000 leta imutangira 90% we akitangira 10% bingana n'amafaranga 111,500 ahubwo ahangaha umuntu akibaza iyo bajya gukora umushinga nk'uyu bawumva ko umuntu wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umuntu wize umushinga yumvaga amafaranga 11,500 azavana hehe kuko imibare duhora dusubiramo bavuga bati umuntu abari abantu bindiza amafaranga atageze kuri 291 ku munsi kandi avoka imuguru amafaranga 200 umbe 11,500 yazavana hehe niba abantu tubona mu Rwanda abantu umwaka urangira umwaka wa mitiweli urangira ukabona abantu bageze kuri 2,000,000 cyangwa hafi 2,000,000 abantu barenga 20% donc abantu barenga 1/5 cy'abaturage barenga 2,000,000 bananiwe kugura mitiweli abantu barenga 2,000,000 ubwo nawe mu kituye cy'amere cy'ubudehe bananiwe kugura mitiweli kandi mitiweli ari amafaranga 3,000 ku mwaka cyangwa se amadorari 3 ku mwaka niba tubona abantu bangana gutyo bageze kuri 2,000,000 babura amafaranga amadorari 3 mu mwaka cyangwa se 3,000,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka ubwo leta yakoze umushinga wa w'umurasire cyangwa se wa energy solar ngo abo bantu bazajya birihira 11,500 bumvaga ko bazayavana hehe niba batanabona bitatu byo kugura mitiweli hangaha ni ikibazo mubwe nabakora imishinga irenze ubushobozi bw'abaturage cyangwa se bakirengagiza ubushobozi bwabo bo none hangaha rero ako nakabaza umuntu yakwibaza kamema none ikindi umuntu yakwibaza urumva ko iyo bagiye kwaka amafaranga barababwira ngo umuturage ngo ntabwo bababwira ko umuturage yitangira 11,500 ahubwo bavuga ko gucana umuturage ari 115,000 urumva ko nkeka ko bashaka kuvuga kugavura bagiye bavuga ukuri bavuga bati basabye amafaranga bati ayo mafaranga basaba abantu wenda nayo gufasha wa muturage yayandi agomba kwitangira ariko adashobora kubona ayo ngayo 11,500 ariko ntago ari 12,000 nako ntago ari 100,000 kuko 100,000 bizatangwa na leta kandi ntabwo diaspora ibereho gusimbura leta dayeri leta yafashe inguzanyo zingana na 375,000,000 z'amadolari cyangwa se 1,375,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda yo gukwirakwiza amashanyarazi urumva ko niba baragiye muri banki mondiale bagasaba amafaranga na gutyo 175,000,000 z'amadolari cyangwa se miliyoni 375,000,000 z'amadolari cyangwa se 1,375,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda niba baragiye kuyasaba nubwo ko mu mibare yabo nabo bantu bo mu kicu cy'ambere cy'ubudehe badashobora kwibonera ibyo 11,500 twizere ko bari barabishyizemo bakabibarisha bavuga ati dufite abantu tugomba gutangira amafaranga yose 100% kubera kubona ntago bayabona icyo ngicyo cyagumye kuba kiri muri iyo mibare yabo ngena byagumye kuba birimo urumva ko amafaranga arahari ariko ntibashaka kuyatanga ahubwo baravuga turatanga igice ikindi tuzayakwaka abantu muri diaspora kandi wenda muri izo nguzanyo batse ubundi zagumye gukora ibintu byose kabirangiza ariko bo ntibashaka kubikora baravuga ati reka dutange igice kimwe andi tuzajye none se ubundi ya diaspora itahe byagenda bite bari kubigeza bari abantu bagomba kubagurira ntuza 100% abo bari mu kicu cya mbere z'ubudehe bagomba kubishyurira uwo murasire 100% kuko ntabwo bashobora kuyabona angana ikibazo mwumvikane ubu byose ntabwo bababwiza ukuri ngo babwire bati twe turagusaba amafaranga yo ariye 10% umuturage uriya muturage ukenye cyane atabasha kwitangira niyo dukeneye oya bo bavuga yose bakeneye 100% yose 115,000 kandi umuturage ntagaza ariya 90% ntago ari umuturage ugomba kuyatanga ndetse ugomba kuyatanga ntabwo rero ngayo bagiye kugenda basaba muri diaspora muri mudufashe bariya ayo naya leta nani ugomba kuyakoraho ko leta igomba kuyatanga yafashe inguzanyo yo gukemura icyo kibazo ahubwo ayo ngayo wenda 10% umuturage atabasha kwibonera niyo bashobora kwaka ariko umva kandi ibyo bakora umva rero ko harimo bya bindi bita kugavura umwoyi agenda akakwaka amafaranga menshi akagura ibintu bya makeya ahangaha mu byumve neza ahangaha nicyo nabonye kitari cyo kitumvikana muri iyi nkuru ikindi umuntu yavuga ni ikindi umuntu yavuga nyine nuko muri rusange biteye ari ibintu mbona bidateye ishema guhora batuka abantu muri b'impunzi abantu bahunze igihugu baba hanze byose bahunze ingoma mbi kandi ubu ngubu baracyahunga n'abo muri za minisiteri hejuru aho ngaho abakozi bakomeye muri za FPR benshi b'abasirikare n'abasivile benshi ababishoboye bose bahungije abana babo urumva rero guhunga mu Rwanda ntabwo ari ntagari ishano riba riguye ntagari nka icisa amabere mu Rwanda rubutegetse bubi bose barabuhunga nabanyirabwo barabuhunga umba ro kuvuga ngo abantu ngo bahunze ngo bagiye ku kwangara ese kagame yabaje akareba muri serikiri y'abantu bamukikije daburu bara basirikare bakomeye n'abasivile bo muri FPL bazanye abafite abana hari ikigari nibangaka nabagore bose niba bongije niba za Canada na America nawe nandi bose yabanje akababwira ati mugarura abana banyu nabagore banyu mu bagarure hano mu Rwanda ibyo ngibyo yabanje akabikora angana ikibazo gikomeye urumva ko ngembo natari ibintu biteshema kubona leta ijya gutegera ibiganza bari abantu bahunze bimpunzi imishinga yose ije bakajya kubategera ibiganza mudufashije abaturage nimushaka amafaranga mu dufashe dukora imishinga ni yo gufasha abaturage warangiza muri za diskuru za leta ukabita ngo ni bigarasha bagiye kwangara tuzabamenesha tuzabatesha umutwe tuzabahiga ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se ukerekana ko ngo utishimiye ko ngo batera imbere kandi ari abantu uhora ukeneye buri gihe urumva ko ni ibintu ubona ari ibintu bigayitse kubona abantu uhanga ukanabivuga mu magambo ukanabahiga ukabatesha umutwe wa mugani wawe ukabadurumbanya ntiwifuze ko bagira ishya n'ihirwe aho bahungiye mu bihugu byabo ariko warangiza ukajya kubategera ibiganza buri mushinga wose ngo nimudufashe buri mushinga wose nimudufashe buri mushinga wose nimudufashe hanga ni ikibazo kiri morale urumva ko ni ibintu bitumvikana ko donc ni morale kwa ibintu bavuga ukuntu baterete impunzi kandi banazikeneye ni ibintu biteye ubwoba ni biri morale tout simplement reka nje kwa Jean-Pierre twumva
Oui,
turakomeza neza cyane Jean-Pierre turagushimye kubaje mu kiganiro reka tuguhe akanya usuhuza abatwumva nurangiza utange igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo turangije jambo ni ryawe
yeah urakoze cyane ngusuhuze cyane ndasuhuza n'abandi turi kumwe ubwo cyane cyane nyine Chantal Nyange na Serge Ndayizeye bari ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza kandi abakurikira radiyo muri rusange abakunzi ba RNC nabaharanira impinduka bose muri rusange ubwo turagira ikiganiro cyiza bo ubwo rero ku ngingo warumaze mu mwanya uvugaho mu by'ukuri ni numvise uvugaho ibyerekeranye n'ukuntu nyine leta y'u Rwanda ishaka kwifasha diaspora kandi mu by'ukuri nta kimariye ubundi uruhande rumwe bavuga diaspora ubundi bakanga kuvuga ko ari impunzi kandi mu by'ukuri abantu bari hanze bose ni impunzi ntawuva mu gihugu agiye kujya kuba hanze bose baza ari impunzi hanyuma bakakubuhungiro nyine bagira amahirwe bakabuhabwa ubwo bakitwa diaspora ariko nta ureka nyine gukomeza gufasha kariya gatsiko uretse impunzi nyazo zo ziravuga ziti ntago waba harahunze igihugu kandi muri kuri n'amategeko ngo wongere usubire inyuma ngo uwerekane yuko uri umukozi w'iriya leta cyane cyane bikunze kugaragarira nka kuriya Kagame aba yaje ngira ngo ejo ubundi mu myigaragambyo hariya mu Bubiligi abantu barabibonye ko hari abantu baje kwigaragambya abandi baje gushyigikira ubwo butegetsi baje gushyigikira Kagame ibyo rero akaba ari ikibazo gikomeye ariko ntago twakirebera no hanze buriya iriya leta ntago mu by'ukuri ibyidakorera abaturage bo mu gihugu nta nubwo yabikorera bari hanze mu gihugu uziko naho baravangura bafite uburyo bavangura abantu ntibavuge ntiberekane yuko abantu bari mu bice bibiri hari abashyigikiye ubutegetsi n'abatabushyigikiye ntibabivuga ku mugaragaro ariko birahari ubwo rero niba tutabibona mu gihugu ngo bashyire abaturage bahamwe babahe ibibakwiriye bose hamwe ntabwo hanze ariho twabibona aba bavuga nabi yaba Kabarebe wabivuze ku mugaragaro Kagame n'abakunze kubivuga n'uriya Jean Damascene Dusingize mu nda ahubwo ukoresha ijambo ryoroshye we yavuga Jean Damascene niwe yavuga ko ngo bajya guhungeta ngo abo bantu bari hanze urumva n'amagambo mabi cyane ahubwo agaragaza n'uburere bukeya bazi neza guhunga ibyo ari byo ariko ukumva yuko wajya guhungeta umuntu kandi mu by'ukuri aho ari atari nta n'icyo agutwaye wowe uri mu gihugu ushobora gukora icyo ushatse mu gihugu cyawe hanyuma uba hanze mu buryo ashoboye bwose ukumva yuko ngo wajya kumuhungeta bakoresha amagambo mabi cyane agaragaza abantu batarezwe mu by'ukuri wagira ngo ni inyeshyamba nyine rero icyo nashaka kuvuga buriya ni ukuvuga ngo niba bafata tumwe nk'abariya abantu bacuruza kugataro twagiye tuvuga ho kenshi bari abanyonzi bari batwara amamoto barambeze bakora imirimo iciriritse bari abasukura Kigali birirwa bakubura mu mihanda babafata nk'ahatari abantu noneho batwibwira yuko n'abari hanze abatirirwa basingiza Kagame bakumva yuko nabo bazabafata gutyo bakumva yuko babafata nk'abantu basuzuguritse ariko kandi kubyerekeranye n'amafaranga nk'uko nguko amafaranga aba bose abari hanze bose barohereza nta muntu utohereza amafaranga mwa kiriya gihugu ariko sinabibi uretse yuko kare agatsiko kibeshya aho gatakibonera amafaranga cyane cyane nkaturutse muri Congo uziko bagiye bibayo cyane ariko ubusinzi bwo gukomeza kwibayo bizajya bigakundira nk'uko kera babikoraga ubwo rero njye nkaba numva ko mu by'ukuri abantu bari hanze bose aho bari aho bava bakagera mbese ni imari ni umutungo ukomeye w'igihugu cy'u Rwanda nta nubwo ari igitangaza kubera ko biriya bihugu nk'ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika biriya bya Tunisia na Maroc intuza ingengo yabo y'imari ituruka hanze iba ari nyinshi cyane ishobora kugera no kuri nko kuri 80% ikaza gukora mu gihugu y'abantu baba hanze baba i Burayi hose bakohereza amafaranga akubaka igihugu bakishobora gufasha abaturage gukorera imirimo gushinga ama company ndetse ibintu byinshi igihugu kigatera imbere ariko twebwe iwacu kuri yakwirata bari abo bantu tuvuze ntabwo aribo bonye ndibuka n'abampori cyari ikintu harutse kuvuga bwo yuko ngo abantu bari hanze ngo ntacyo bahunze ko igihugu kimeze neza ko cyakira abantu bose ngo ko nta mpunzi ihari hari byinshi bagenda bakora mu Rwanda berekana yuko ngo abantu bari hanze nyine bahari ku bushake ariko nawe ntitwakwibagirwa nturiya nk'iriya chance uriya Laurent Uwase wo mu Bubiligi yarabonye ariko inteko ishinga amategeko igahaguruka ngo ntakwiye umurimo ngo ntakwiye gukora ibintu kandi ari ibintu ari akazi ahawe na leta y'Ububiligi ibyo byose ni ibyerekana ko iriya leta mu by'ukuri ifite uburyo ishaka gucamo abanyarwanda ibice kubereka yuko harabyo ishize kwiberi hari nabandi badafite cyo bayibwiye ariko mukohereza amafaranga bose bakohereza gucamo ibice abanyarwanda ubwabyo ariko ni ya system ya FPL nanone ivuga ngo gucamo ibice ngo babone uko bayobora abanyarwanda mu gihe batari kuvuga rumwe ibyo rero birabahira kandi baranabikora kugira ngo abakomeza bayobora igihe kirekire ariko iyo bigeze ku mafaranga nk'uko nguko usanga bashaka ko uwari wese yakohereza nyine kandi ntibyagakwiye no kuba ibintu bibi ariko ikibazo ntabwo ni ubwo bwirasi bwabo nyine umuntu wese rero ugereranyije ufite umuryango cyangwa ukunda igihugu wese abagomba koherezayo amafaranga rwose no kubaka ariya mazu n'ubwo babambura n'iki ariko harimo ubujura icyangombwa dusabiriya leta ni ukuvuga ngo bavanemo buriya bujura nabo ubwabo birebe nyine bisuzume bareke kwiba abantu ariko iriya leta yenda n'ikintu tuyirusha kuba tuba hanze uretse ziriya ntore nazo nkiya cyane abari hanze byeranjije nko muri RNC uburyo tugerageza guhuza abantu bose uburyo baba barahunze tubakira nk'aho ari impunzi uretse ko hataburamo abagenda ngo bakomeze bakorere kari agatsiko ariko biriya bintu birya FPL ku buryo kuba bashaka kubakuramo amafaranga kuba bashaka kugira ngo bakure amafaranga mu bantu bari hanze ariko bakoresheje kwa kugabanyamo ibice byerekana ko leta iri hariya itari ikwiye ngira ngo nibyo twagurukiye kuvuga duti leta idashobora guhuza abanyarwanda ngo bahurire hamwe ngo bahurize ku kintu kimwe baganire ku bibareba ku bibazo bireba igihugu iyo niyo mpamvu tuvuga duti twe RNC tugomba guhaguruka ugurumba kugira ngo tube dukora cyangwa dukora RNC nuko tuba tubona yuko hari ibintu bikwiye gukemurwa mu kiriya gihugu cyane cyane nk'icyo cyo gucamo abanyarwanda ibice ubona ari nk'igitangaza iyo perezida aje mu gihugu bamwe mwamagana abandi baje kumushyigikira abandi ba perezida baje mu nama nka kuriya ejo mu Bubiligi nta n'umwe waje kubashyigikira muri wabitese niba aba perezida baje mu nama ba Afurika hakaba hari umuntu umwe witwa Paul Kagame baje gushyigikira n'amabendera y'u Rwanda bayazamura niwe perezida si ikibazo ubwabyo usanga ari ikibazo kuba abantu bahaguruka ngo baje gushyigikira umuntu umwe kandi abandi ba perezida bataje barinda niyo baciraho amapantaro ejo mwarabibonye ejo bundi abantu bamwe bakubitwa bakabaciraho n'amapantaro biriya bibari ni gisebo ariko kibazo tese kuki bari abantu bativugurura ariko ugarutse ku by'ubukene buri mu gihugu no kugira ngo abantu bari hanze babafashe kubukemura byo rwose dufite leta nziza byaba ari ibintu 100% byo gushyigikira igihugu kandi kigatera imbere nk'uko ibindi bihugu bibigenza rero nta bagiye mwibira nyine wabuze ibintu byo kuburyo abantu bafasha bubaka amazu hari igihe bafasha n'abantu b'ibimuganga kuriya ukabona abantu barateranyije babonye amafaranga ibintu byinshi birakoreka kandi ukabona rwose ari ibintu bigaragara kandi hari n'impamvu kubera ko umuntu uba nko hanze ushobora gukora nk'ukwezi kose ariko ukavuga uti yenda nka kimwe cya gatatu kikagutunga hano i Burayi ubwo kimwe cya gatatu bibiri bya gatatu ukaba wagira icyo ubikoramo wabifasha mwabo bantu bari mu gihugu kandi baba babaye kandi benshi ibyo rero ntago ari igitangaza ariko nanone icyo tugomba kureba ni leta itita ku bantu itita ku banyarwanda rwose kandi abanyarwanda bose ari abanyarwanda bamwe bakaba ntibanatinye no kubatuka ibyo bitutsi byose baba bari kubatuka kandi abanyarwanda benshi baba bumva bakeneye guhura bakeneye kugira icyo baganira n'abanyarwanda bagenzi babo ko nta kindi gihugu tugira ni u Rwanda nicyo gihugu cyacu aho wajya hose ukomeza kwitwa umunyarwanda icyo rero kibi cyabo ni uko bumva yuko hari umunyarwanda mwiza hakaba n'umubi ariko kandi bajya babivuga yuko ngo diaspora ari intara ya gatandatu kandi ni nabyo abanyarwanda bari hanze ni benshi cyane ni intara ya gatandatu kandi ifite n'umutungo harimo potential mu banyarwanda baba hanze ariko ubwo birasaba kwedika cyangwa se tugakuraho iriya leta kubera ko indi leta yose yajyaho yagerageza gufata abanyarwanda kimwe aho baba bari hose waba ugize amahirwe ukabona akazi ukohereza amafaranga nta kibazo ushinga proje hariya nta kibazo gushyira kuba wagira ikintu kigaragara ukajya mu butegetsi nta kibazo ariko ntabwo ushobora kugira icyo ukora uri hanze ngo niba udapfukamira iriya leta ngo iguhe chance na ntoya niyo waba wohereza amafaranga ameze gute nta chance uba ufite nagiye mbira abantu b'inshuti bagiye bagerageza gushaka kugura aya mazu ariko wareba uburyo ngo babashyiraho pression nyine babereka yuko amafaranga yabo bagomba kuyaha abakomisiyoneri babo ugasanga ni ikibazo mu minsi yashize nagiye numva abantu benshi bataka bavuga yuko baguha umukomisiyoneri wo kujya uzajya wishyuraho amafaranga waguze y'inzu ubwo ni abantu babimbwiraga nkavuga n'ubundi muba muri mu biki ariko bakavuga bati kubaka mu gihugu cyawe ni byiza no kuhagira inzu cyangwa kuyigura ntabwo ari bibi ariko nanone leta ihari niyo kibazo abantu bakwiye guhagurukira ntekereza ko ari ingenzi kumva yuko dushobora gushyira hamwe tukareba uburyo bwose twakura hiriya leta abantu benshi ntibabibona ariko leta iratubangamiye kandi ibangamiye umunyarwanda wese nk'uko natangiye mvuga n'abari mu gihugu bari abanyonzi batwara amamoto n'abandi benshi abo bari abagenda basenyerwa nabo barabangamiwe ntago ari ukuvuga ngo abadiaspora nibo bonyine babangamiwe yaba amagambo mabi yaba kubahemukira ku mugaragaro kubima muri za mituweli ugasanga babafata nabi nk'aho badatanga mituweli nk'abandi kuba ibyo ari byo byose kubavuna cyane cyane nk'iyo bari kugurisha kuri aba baranduriye imyaka cyangwa se bakababwira ati mugurishe mu makoperative biriya ni ibintu bibi cyane leta igenda ikorera abanyarwanda aho bari hose rero ntabwo dutandukanye na bariya bari mu gihugu bababazwa bariya bafungwa bariya bafungirwa ubusa mu by'ukuri n'abakubitwa barengana ntaho batandukaniye n'abadiaspora bari hanze abanyine twita impunzi ubwo cyane cyane ndavuga nk'impunzi yenda ziba mu bihugu by'i Burayi iziba nka hariya mu mashyamba ya Kongo ho ntiwabivuga ni ibibazo birenze uziko batajya bamenya yuko hari abantu kandi mu by'ukuri ari abanyarwanda nta kindi gihugu bagira Edouard ndumva ibintu bakora hariya n'agahumamunwa ariko ibyo nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo bagurire umurasire abadiaspora bagurire umurasire bagurire elektrisite nyine abo banyarwanda bari hanze bambe bagurire abanyarwanda bari mu gihugu leta itashobora gukora ahubwo ikiyambaza abo hanze ariko ndabona batangiye no kubitaho cyane nigeze nsoma kuri Twitter sinzi niba ndi kubakorera publicity ariko ntacyo n'ubundi abenshi bazabisoma nabonaga uriya Yolanda Makoro atangaza yuko ngo ahubwo bagiye kubaha yabafunguriye ngo urubuga ngo rwitwa Irembo ngo bazajya baguriraho pasiporo cyangwa identite ibyo byose urumva babitayeho bitaye ku bantu bo hanze ibyo ari byose barabona yuko mu minsi iri imbere mu by'ukuri hari ikibazo cy'amafaranga ntago amafaranga hose bamaze kuguza bamaze no kurenza imyenda yabaye myinshi no kujya muri Congo biraza kujya bibagora ariko ubwo barimo barita ku bantu bari hanze ikibazo rero gihari hariya ni gute bazajya bashaka kurobanura abantu kandi nta wifuza nkuko babona ko ngo hari abanzi babo ariko biriya bintu by'abantu bavuga nabi babirasi basa nkaho bageze iyo bajya biriya bintu bigomba kurangira cyangwa se icy'ingenzi cyaba icyo ku iriya leta niba idashoboye kwivugurura twakomeza gukora ku buryo izavaho kandi numva ari cyo cy'ingenzi kuruta ibindi byose naho kwisubiraho numva ko njye cyaba ari nk'ikibazo gikomeye cyangwa se numva ko batanu bishobora kugira ngo bisubireho kuko none se nka kabarebe w'umuntu ungana kuriya yirirwa tuka abana batoya ngo biga mu mashuri yo hanze ari umuntu ukuze abo bantuza ba Jean Damascene nabo batirirwa batuka abantu kuba bazajya kubahungeta bariya wabagaruriza iki senda kubavana ku butegetsi cyangwa akarema ahandi babashyira ariko biragoye ariko tugomba gukora umugambi wacu tugahuza abantu bakumva yuko hari ubundi buryo igihugu cyagombye gutegekwa abo hanze bagakomeza bakabyumva izo ntore nazo tukajya tuzereka yuko zahunze atari abantu baje gukeza umudigitatire Edouard numva naba ndekeye kwinginga ubwo turakomeza urakoze
rati yo kunyinga cyangwa kabiri turareba ikibazo cy'abantu bo ngo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe mu Rwanda batabona ubutabera bwuzuye ni inkuru yasohotse muri Kigali Today ngire ngo ahangaha rero ni ikibazo gikomeye cyane umuntu abisomye gutyo yigendera wagira ngo ni akabazo koroshye ariko ni ikibazo gikomeye kubera ko ntabwo ikibazo ntabwo kiri ku butabera gusa ntabwo ari ikibazo ku butabera gusa wasunika ugasesengura ukabona n'ibindi bintu byinshi cyane bariya abantu bitwa ko donc bari boya ngo n'abatari mu cyiciro cya mbere pardon ntabwo ari abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ubundi ngo aba gufata umwavoka mu Rwanda ngo n'ibihumbi 500 nkurikije ibyo inkuru ivuga ariko numva ibyo ngibyo bizwi ugiye mu rukiko gufata umwavoka n'ibihumbi 500 ariko kubera ko umuntu wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bavuga ko ari umuntu ukennye cyane uri mu bukene bukabije ngo abo ngabo leta ibishyurira umwavoka numva ko ubwo ugiye kuburana uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe leta niyo ikwishyurira umwavoka abafite ibibazo ni abandi baturage nabo bakennye cyane bameze nk'abo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ariko bari mu cyiciro cya kabiri abo ngabo bagomba kwirwariza kuko ngo hari uwagiye babwira abanyamakuru yuko bo leta idashobora kubafasha yuko bagomba kwirwariza kandi mu 500 ushobora kubibona mu 500 n'amafaranga menshi niba umuvu niba umwarimu ukora ahembwa 50,000 mba ni imishahara 10 y'umwarimu urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye imishahara 10 mu 500 urumva ko usibye n'umuntu wo mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe nawe umeze nk'umwe mu cya mbere urebye n'umuntu w'umukozi usanzwe kugira ngo uzafate uwo mwavoka ku kiti cyawe 500 ntabwo ari amafaranga yoroshye mu Rwanda noneho rero ubu ngubu mu cyiciro cya kabiri leta yanga kumutabara ikamubwira iti wegenda wirwarize twebwe dufasha turihira abantu mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe gusa noneho rero barakavuga bati njye ntabwo twayabona hano wavuze ngo umuhuru yavuga ngo n'ibihumbi icumi umwavuka mwatse ibihumbi icumi na yarayabura kandi ntabwo natayabura ndetse niba abantu babura amafaranga ibihumbi itatu ku mwaka yo kugura mituweli urumva ko ibihumbi icumi babivana he angana ikibazo gikomeye ariko ikibazo ni iki ngiki bariya abantu ko atari amafaranga yo umwavuka gusa babura ko na mituweli barayibura ni bande babura mituweli tugiye kubona tubona abaturage batubwira ati 20% y'abaturage 20% bananiwe kugura mituweli abo ni abo mu cyiciro cya kabiri cya gatatu kubera ko mu cyiciro cya mbere leta iba yarabarihiye ahubwo bariya bateruye bakabajyana mu cyiciro cyo hejuru muri bya byiciro by'ubudehe twibukiranye ko mu rwego rwo guhisha cyangwa se ku ibyo tubiziranyeho buri wese nawe utabizi mu rwego rwo gutubya imibare y'abakene bafata abantu bari mu bukene bukabije abantu bakennye cyane bakabazamura bakabashyira mu cyiciro cy'abantu bifashije bakitwa ko bifashije kandi ari abakene nubwo ngo icyo cyiciro baramufata bakamuterura bakagenda bakakimuterekamo bakamujyanye mu rundi rwego ariko rutari urwe kuko abakennye cyane ariko kubera ko abakene bagomba kugabanuka bakamufata bakamuzamura kwenda atabonye kubarwa mu bakene kwenda abakene babe bakeye none yagera muri cyo cyakabiri rero ugasanga ananiwe kugura mitiweli abuze amafaranga 3 amadorari 3 mu mwaka kugura mitiweli ukabona abantu tubonye abantu miliyoni 2 banane kugura mitiweli kandi ubundi rumaroma bagombye kwishobora kubera ko leta yaravuze ko ari abantu bifashije akabarizo mama bashyize mu cyo cyakabiri cyagatatu ariko iyo bagezemo kugura mitiweli birabananira kubera ko ansete nabo na abakene na abantu bari mu bukene bukabije gusa barabateruye bagera mu kiciro cyo hejuru cy'abantu bifashije mu rwego rwo gutubya imibare y'abakene cyo nicyo cyumvikana neza noneho rero mwumvise ko ikibazo nta nubwo ari ntaga ari nkuko bakerekanye uyu munsi ntaga ari ikibazo cyo gushaka umwavuka gusa no kugura mitiweli birabagora n'amafaranga bya bindi cyangwa agahimbaza munsi kamwari ntibakabona n'amafaranga kugura makaye y'abana ntibikunda kindi bahomberamo ikindi bahomberamo nuko iyo baba teriye nkubu bakagera mu kicyo cy'abantu bifashije twavuze ko hari danje ndonko hari ingaruka bigira ku bantu baturage babateruye bakavana mu kicyo cyabo cy'abakene bakabazamura nuko bashobora kugera yo bagatangira kubarihisha imisoro kandi batagombye gusora ubundi abantu bakene bakabatangira kubaka imisanzu kandi batagombye kwitanga ko abantu bakene aho bantu bagera yo ntibashobora kubona ya mirimo ya VUP bavuga ko bavuga ya mirimo ya VUP bayiha abantu b'abakene cyane bandi bari mu cyiciro cya mbere nabo bari umukene ariko atari mu cyiciro cy'abakene baramuzamuye bakamukira mu cyiciro cy'abantu bifashije ubumva ko nako kazi bita ngo naka VUP ntabwo azamugeraho ntibazakamuha kuko ntabwo ari mu cyiciro cy'abantu bagomba gufashwa kandi n'abakennye cyane ntabwo ari mu cyiciro cy'abantu bagomba kubona imfashanyo z'imbizi ngo bakawumvise ngo arimo abaha imiceri abaha amasukari rimwe na rimwe n'iki byose amafaranga kuba tunga ibyo ngibyo we ntabwo ashobora kubibona kubera ko ari mu cyiciro kindi umwana we najya kwiga bazambwira ati umwana wawe murihire aho mu cyiciro cya mbere bazabarihira bazamuha buruse bazamuhira buruse ariko we ntabwo bazamurihira we agomba kwirwariza nabyo mwabonye byatumye bahindura ibyiciro biriya byiciro by'ubudehe bishaje bavuga bati ikibazo kinyamukuru cyabonetse na karengane kuko abantu mu kicyo cya mbere cy'ubudehe abana babo leta barihira buruse ariko babandi nabo bakenye bateruye bakabajyana mu kicyo cya kabiri n'icya gatatu kandi nabo bakenye cyane kimwe n'abari mu kicyo cya mbere bo leta ikabwira ngo nimwirwarize ngo ntabwo mwe mu kicyo kirimo ntabwo leta abana banyu zabarihira buruse none bagasanga na karengane nase niba bavuze bati harimo amafakirita amwe namwe bavuga ati kwiga ni miliyoni 2 ku mwaka noneho na mwarimu ahembwa 50,000 ari mu kicyo cya gatatu kubera ko bavuga ngo arakora izo miliyoni azazivana hese n'abaturage bandi bose benshi baba bakirye cyane ku buryo ayo mafaranga leta ibaka badashobora kuyabona donc abakeneye ubukene abakeneye ubufasha ni benshi cyane mu Banyarwanda ariko bumbonwa n'abakeya kubera iki kuko leta yakoze ya manyanga twavuze yo gufata abantu abakenye bamwe ikabazamura ikabajyana mu byiciro bidafashwa aho ngo ni ikibazo kiri kandi tumwibuke neza ko nk'ibi ngibi banditse uyu munsi bishimangira bya bintu twavuze kera twakuze kuvuga yuko ibiriya byiciro by'ubudehe bya Kagame icyo bigamije ni ibintu bibiri by'ingenzi ubyo umuntu twize ngo ni ugutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri ikintu cya mbere ni ugutubya umubare w'abakene nkana icyo ni ikibazo cya politiki kwerekana ko politiki yabaye nziza ubukene warabugabanyije politiki yabaye nziza ubukene wabasha kugabanya ubumva n'ikibazo cyo kubeshya abantu muri politiki kubeshya amahanga kubeshya ko wagabanyije ubukene kandi ubeshya icyo niyo cya mbere ubukingizeho ufata abantu b'abakene ukabazamura mu cyiciro kitari cyabo mu cyiciro cy'abantu bifashije kandi ubeshya bo wumva ko icyo cya mbere ni cya politiki ni intego ya mbere ubigezeho ubashije kubeshya u Rwanda n'abanyamahanga yuko warwanyije ubukene kandi atari byo icya kabiri iyo ufashe abantu b'abakene ukabagabanya igice kimwe cyabo ukakizamura ukagishyira mu byiciro byo hejuru bidafashwa cyiciro cya kabiri cya gatatu usigarana abakene bakeya bugufasha umva iyo niyo ntego ya kabiri gutubya abakene kugira ngo leta igire abantu bakeya bugufasha umva ko nibyari nabwo gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri ukabeshya ko warwanyije ubukene ikindi ugasigarana abantu bakeya bugufasha nta kindi kintu kihishe muri biriya bintu nazo mpamvu nabwo ko biriya byiciro bishyashya bitazasohoka kubera ko imibare y'ubukene ni miremire kubera COVID 19 banki mondere yabyinjiyemo na za FMI zibyinjiramo zitangaza imibare y'ubukene miremire cyane ntabwo abasha kwitekinika nazo mpamvu nabyo babirekeye mu tubati ntibashobora kubisohora ntibaza bisohora byara kuko babisohoye byagaragaza ko ubukene bwaraza kandi bwaraza mutse koko hari inkuru na boherereje ubundi bavuga ko ministeri ya finance muri bije ya 2020 yari yabantu miri abantu ya ministeri ya finance yasohoye miliyari zirindwi na miliyoni 500 zo kurihira abantu mitiweli wagabanya n'ibintu bitatu kabona ko abo bantu leta yari hiye mitiweli bari mu bukene bukabije kuko abantu irira mitiweli n'abantu bari mu bukene bukabije gusa kandi yatanze miliyari zirindwi na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda kandi umuntu umwe bamurihira ibihumbi bitatu ku mwaka wagabanya rero ugasanga abantu leta yari hiye mitiweli bari mu bukene bukabije ni miliyoni byinshi gice kandi mu myaka itanu ishize abantu bari mu bukene bukabije ukurikije ubyiciro by'ubudehe basohoye batangaje bari batangaje ko abantu bari mu bukene bukabije ari miliyoni imwe n'ibihumbi 180 none ubu ngubu baratwereka ko bageze kuri miliyoni ebyiri n'igice ahangaha ni ikibazo wumva ko abakene bariyongereye rero ahangaha icyo nshaka kubabwira ni uko leta ifite umubare wo gutubya ariko kugira ngo biyongere nuko banki mondiali ya FMI baje kubyivangamo bananirwa kubihisha ubundi barabihisha cyane ariko umubare wari wo gutubya umubare karikwiri yari gutubya umubare w'abakene nkana kugira ngo leta isigane abantu bakeye wo gufasha urabona ko niba umuntu uri mu bukene bukabije leta imufatira umwavuka w'ibihumbi 500 urumva ko abo bantu babaye benshi leta yahomba niba bagomba kubarihira buruse leta babaye benshi cyane leta yabihomberamo niba bagomba kubarihira mitiwere leta yabihomberamo urumva ko niba bagomba kubafasha n'ibindi byinshi benda bagomba kubafashamo ibyo bintu byose leta yabihomberamo ariko ndavuga umubare ni uwo tubagabanye tubagire bakeya abandi tubazamure tubashyire mu bicu by'ejo bikize n'uro dusigarana abantu bakeya bo gufasha ahangaha niyo karikure mu byumba neza ariko urumva ahangaha icyo iyo abantu banditse inkuru nkingi banyura hejuru bakumva ko ari ikintu cyoroshye ngo abantu ngo harimo abantu batabasha kubona ubucamanza bwuzuye kubera ikiciro cyabo ariko wajya kubyanaliza ukinjiramo ukareba n'ahandi hose ubona ko ikibazo nyamukuru nuko ni itekinika rya leta ryatumye ifata abantu b'abakene abantu bari mu bukene bukabije ikabazamura ikabajyana mu byiciro by'ejo by'abantu bifashije bagerayo bakananirwa kugira icyo bigurira bakabanza kwigurira isabune bakananirwa kwigurira mitiweli bakananirwa kwigurira amakayi y'abana bakananirwa kwigurira agapfukamunwa twabonyeje ubundi wabonaga abantu bakora udupfukamunwa miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri tukabura usanga abantu miliyoni eshatu bananirwa kugura agapfukamunwa kandi abantu miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri urumva barenze abantu bari mu cyiciro cy'ubukene nako cy'ubudehe barenze umubare w'abantu bari mu bukene bukabije ukurikije imibare ya leta ubu nuvuga ko hari n'abandi benshi bari mu cyiciro cyitwa ko cyifashije baraniwe kugura agapfukamunwa na mitiweli niko bimeze kuko bariya abantu bavuga ngo miliyoni ebyiri buri mwaka haboneka abantu miliyoni ebyiri bananiwe kugura mitiweli cyangwa 20% de la population ntabwo abo bantu bananiwe kugura mitiweli y'amadolari atatu mu mwaka ntabwo ari babandi bari mu bukene bukabije kuko abo ngabo leta ibibarihira ahubwo ni babandi leta yateruye ikabavana mu cyiciro cy'abantu bari mu bukene bukabije ikabajyana hejuru bagomba kwirwariza kandi nta mafaranga bafite nawe wundi bago leta nabo yagombye kubarihira ahangaha rero abanyamakuru bandika izi nkuru bajye bamenya neza yuko en profondeur bamenye ko amakosa ni aya leta ariko ibi bintu ntabwo ari ikibazo cyo kunanirwa kuriha umwavuka gusa n'ibindi byose birabananira kandi bariya abantu bateruwe bagira ibibazo bikomeye cyane hari ibintu byinshi imfashanyo nyinshi zibanyuraho hari avantage nyinshi badashobora kubona kubera ko bitwa ko bifashije babateruye bakabashyira mu cyiciro cy'abantu bifashije cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko baracyari abakene cyane ariko avantage ntishobora kubageraho ni ingaruka nyine za ngaruka zo kubeshya zo gutekinika zitazigaragara ahangaha iyo ufashe umuntu ukavuga ati uyu muntu ntabwo ari ukamuvana mu cyiciro cy'ubukene bukabije ukamugera mu cyiciro cy'abantu bifashije yagera akananirwa kugura isabune cyangwa akananirwa kugura agapfukamunwa aba agutamaje yuko ubeshya ibintu bitabeshyeka aha rero iyi nkuru umuntu yavuga ko nyine ari ifitanye isano na naririya teknika rya Kagame na leta ye batubya nkana umubare w'abakene bagafata abakene bakabajyana mu bindi byiciro by'abantu bifashije ariko bagerayo ibintu bikabananira ahangaha nicyo umuntu yafata kandi ntago ari kushaka umwavuga gusa n'ibindi byinshi cyane bigenda bigaragaza yuko bigenda bitamaza iriya leta ya Kagame kubera ko yarabeshye hari abantu bita ko ari bifashije mu byiciro cya kabiri cya gatatu kandi bakenye twabonye umuntu ishogwe wagiye gushyingira atambaye inkweto ibirenge byaratumbye kandi bavuga ngo ari mu cyiciro cya gatatu uwo muntu ntabwo izina rye ntabwo ryibuka ni umuntu w'ishogwe wagiye gushyingirwa yambaye kamambiri murabyibuka yari umuntu w'umukene cyane ngo yagiye n'umugore we wenyine bagenda bashyingirwa barataha yambaye kamambiri uwo muntu abantu baje kumufasha vidama nyuma ariko uwo muntu yari mu cyiciro cya gatatu yari mu cyiciro cy'abarimu icyiciro kibarizwamo abaganga kibarizwamo abarimu mu universite uwo muntu yageze muri icyo cyiciro gute ahangaha rero mujye mubyibaza amatekinika y'iriya leta ageraho akayitamaza reka ndekera ngo ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Edouard iyo ugereranyije neza ibi bintu by'ibyiciro by'ubukene ngira ngo n'ubushize twize kubivugaho tubivugaho ukuntu babihindagura n'uburyo bahindagura abantu babavana mu byiciro cya mbere bajyana mu cya kabiri cya gatatu gutyo nge uhita usanga ko hari ibintu bya business amfite iriya FPR imeze nk'icuruza abanyarwanda
Jean Pierre reka nguce mu ijambo gato cyane harakarura nibagiwe ahangaha nari mbasobanure yuko leta itubya nkana umubare w'abakene kugira ngo isigarane abantu bakeya bo gufasha ibi byiciro bigiye kuza banze gusohora kubera ko nyine imibare y'abakene ibagonga batabasha kwitubya byarabananiye kubisohora byaheze mu tubati muri ibi byiciro rero muzi neza ko abitwa ko bazaba bari mu bukene bukabije abo bazashyira mu kintu cy'ubukene bukabije icyiciro cy'ubukene bukabije ni abantu bamugaye abantu bafite indwara zidakira abantu bakuze cyane barengeje imyaka 60 cyangwa se ngo abana bakiri bato cyane bashinze ingo n'ibiki byose urumva ko ukoze izo kriteri ukavuga ngo kiriya cyiciro cy'abari mu bukene bukabije abo bantu bazaba ari bake cyane ufashe umubare abantu barengeje imyaka 60 mu Rwanda n'abantu 40% abantu bamugaye ni bangahe abantu babana n'ubumuga ni bangahe abo bantu barongoye wenda bakiri batoya ni bangahe n'abantu bake cyane numva ko kiriya cyiciro muri ibi byiciro bishyashya icyiciro kiriya cya nyuma gifashwa cyitwa ngo ni icyiciro cy'abantu bari mu bukene bukabije kizaba kirimo abantu bake cyane bakuze uko bashoboye kugira ngo babatubye kandi bikunda kubera ko urabona nambabwiye ko mu kanya mbabwiye ko dufite miliyoni 2 n'igice z'abantu bari mu bukene bukabije abantu leta iriya mituweli finance ministeri ya finance iriya mituweli abantu miliyoni 2 n'igice ariko mu byiciro by'ubutaha ntabwo tuzabaona bari abantu bose ubu ngubu turabita ko bari mu bukene bukabije ariko bazabaterura bose babajyane mu cyiciro cyo hejuru kubera ko izo kriteri ibyo bisabwa kugira ngo bazinjire mu cyiciro cy'ubukene cy'ubutaha ntibizakunda kuko kiriya kizajyamo abantu barwaye b'indembe abantu b'ibimuga abantu b'abasaza cyane nibo bazajyamo urumva ko abantu abo dufite ubu ngubu ari mu bukene bukabije ni abakene nta ubukene ntabwo buzaba bwagiye ariko bazabaterura bajyane babite ko ari abantu bifashije babajyane mu cyiciro kidafashwa nazo mpamvu mbabwira nti ibintu byose iriya leta ikora iyo bavuga biriya byiciro by'ubudehe abantu benshi ntabwo barabyemera n'iki byose ariko harimo maniganse ikomeye gutubya umubare w'abakene kugira ngo nyine basigane abantu bakeya bo gufasha kandi banabeshye amahanga ko barwanyije ubukene barakomeza Jean Pierre
ya nibyo erega hari icyo tudakwiye kwirengagiza kiriya gihugu urumva igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu 25 bikennye ku isi ibyo nta muntu ukwiye kubyirengagiza ikibazo ni uko iriya leta ishaka kugaragaza yuko iyo bitewe n'inyungu iba ifite mu baturage ihindagura biriya byiciro nicyo nari nkomeje mvuga ko iyo isa n'icuruza abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva hari niba iyo hateranye nka ziriya nama mpuzamahanga zita ku bidukikije ubona ko bakunda kuzitabira cyane buriya hari igihe kuko bawuherejemo abantu igihe cyose hari igihe hazamo nka amaproje amwe n'amwe aza mu manama akavuga ati yenda turashaka gufasha ibihugu bikennye ubwo rero iyo proje ije ivuri yenda iyoherejwe ivuye muri UN cyangwa handi hose yabivuye bakora ku buryo bagaragaza ko nyine ko bafite abaturage bakenye benshi ari nka proje nyinshi zijya ziza nka biriya bintu bya biogas ibintu byo gufasha ibihugu bikenye nyine kugira ngo ibidukikije byere gukomeza kwangirika hari igihe babasaba kohereza nk'abanyeshuri kugira ngo bajye kubyihuguramo bajye kubaha ama training mu bihugu bitandukanye aho ngaho rero iyo babonye hari nka proje igiye kuza iturutse hejuru urumva ntago bo babazizi kuko bitabiriye zira nama niho batangira kuvuga ati mujye mu mirenge mujye mu turere muzana amaraporo mwerekane ko hari abakene benshi ariko izo proje zamara kurangira ayo mafaranga bamaze kuyabona bamaze kuyashyikira noneho bakababwira bati tugiye ubwo yenda haje nk'izindi proje nk'izi za World Bank cyangwa abandi bakize bavuga ati tugiye gukora ibintu byerekana nyine ibihugu byateye imbere wabona ukuntu u Rwanda ngo rwashaka kwinjira mu bihugu bikize mu minsi yashize hariya baragenda bakabagabanya bakavuga ngo nta bakene dufite noneho na babandi bari mu cyiciro cy'abakene bakabazamura ubwo bashaka raporo ziri guturuka hasi kugira ngo babone uko bereka ziriya proje ziba zivuye hejuru bivuga ziti mutwereke abantu bakize cyangwa abakene ariko biterwa n'iyo proje ikije gukora hari iza ije gufasha abakene hari niza ije kunganira abayegiye hejuru basa nkaho bakize uko iyo proje imeze rero bahita bafata ugasanga umuntu wari mu cyiciro runaka baramuteruye mujugunye mu kindi cyiciro kandi nta kintu na gitoya barebye uretse ko bari abantu nyine hari igihe usanga nabo batajijutse cyane ndibuka uriya Marie Immaculée umuntu ushinzwe Transparency International y'u Rwanda ndibuka ukuntu yigeze abisobanura cyagiye mu gihe cy'ibyiciro avuga ngo ufashe pasiporo ngo yari mu cyiciro cy'abakene ngo ukumva ngo agiye gusaba pasiporo ngo agenda ngo hanze ubwo muntu ntabwo agikwiye kuba akibarwa mu cyiciro cy'abakene ngo kubera ko ngo ashobora kwaka pasiporo ukibaza ariko uwo muntu nimvise Immaculée abivuga n'uburyo bivuga Marie Fiyeri rwose nibaza ngo kwaka pasiporo ibyo bitumye uva mu cyiciro ngo wari urimo cy'abakene uko wase pasiporo ishobora kukujyana hanze aho ngaho ngo bakahita baguterura bakakujyana mu cyiciro cyabishoboyeho gake nta kindi kintu bakurikije ngo nuko yenda ngo wasabye pasiporo byo byonyine bihagije ukumva umuntu nk'uwabivuga kandi mu by'ukuri ayoboye n'ikigo kiri intangarugero cyakagombye kuba intangarugero mu kwita kwabo bakene n'iki ubwo rero iyo bidashoboye kugaragazwa n'umuntu nk'uwo ngo avuga ati aba baturage barakennye ibi n'ibi agasobanura uburyo bakennye ahubwo wakita ku tuntu tworoheje ngo abantu babimure bavane mu cyiciro kinini bashyire mu kindi wumva ko mu by'ukuri igihugu ntaho kiri ariko icy'ingenzi ngiye mbona babakoreraho business urabona nk'ibingibi waruvuze ibyo byo kubafasha yenda kubashakira ba avoka kubarihira amashuri kubaha za mituweli ibyo ni ibintu bisaba leta amafaranga menshi ariko niyo baba bayabonye yaturutse hejuru ntago bayabaha urumva hahandi wazamuye abakene baba benshi kugira ngo ubone aya mafaranga avuye hanze muri proje runaka ariko amafaranga yajya kuza leta ikayabika ntiyahabo bantu ahubwo abantu bagakomeza bagakena rimwe na rimwe bajya kureba ugasanga ahubwo babashubije muri cya cyiciro bari baravuyemo bari bahozemo kandi kuri bo ku muturage nta kiba cyarahindutse rero ubwo buryo bwo gucuruza abantu ntago twabyirengagiza uziko iriya ni leta ntago mu by'ukuri babereho kugira ngo abantu batere imbere babereho urebye abanyarwanda bakwiye kujya basenga gusa nyine ubona ko n'abapastori basigaye barabaye benshi bamwe birwa bahanura ariko uburyo bariho ni ibintu byo gusengerwa ni ukwibera mu bukene gusa hari igihe na Perezida Kagame yigeze kuvuga ngo yigeze gukiza ngo miliyoni y'abantu ngo bavana mu bukene ariko ibyo bintu byari mu mpapuro gusa mu mwaka umwe icyo gihe barabimushimiraga icyo gihe bavuga yuko ngo ari umuntu ngo w'igitangaza uretse ko bashize igihe ubwo ndumva atabitinyuka atabivuga kandi ubukene bumeze nabi naho covid yateri ariko ibintu byo kubeshya nk'ibyo ngibyo ni ibintu bakora ikibabaje nuko babikora ku baturage b'abakene abaturage mu by'ukuri badafite bakibagirwa ko ibihugu 25 bikennye ku isi u Rwanda rurimo ari ikibazo ubwacyo noneho yenda Kagame yaba agendera mu ndege ebyiri ashobora kugurira umwana we inzu ya miliyoni 6 y'amadolari akumva ko igihugu gikize ntabe yatinya kuvuga yuko icyo gihugu gishobora kwinjira mu bihugu bya mbere bikize ku isi wumvaga yitera amajeke mu minsi yashize nyine ngo abantu bo muri Isirayeli bari kubimufashamo uretse ko bitari no gushoboka uko byagenda kose abanyarwanda ubukene babamo urumva nk'iyo umubyeyi abyaye bukunze kubivuga cyane abenshi nta yo kuriha imva bafite nta yo kuriha ibitaro bafite leta wumvise ko nta niki bamarira kandi yenda banatangaga mitiweli umuturage abaturage mu kiragi gihugu barakenye abakize ni bake cyane kandi nabo amafaranga bafite bayibitseho kugira ngo bazahaba umuturage usanzwe akazi yenda ni umuntu utazwi cyangwa se ari umuturage usanzwe usanga bigoye ahubwo uba bashaka gukura n'ibyo afite kuri mukuramo urumva umuntu wishoboreye wari wifite yenda nko washoboye kugira nko muse nta n'amafaranga bakibika cyane biba bigoye kugira ngo yabike batayazi ahubwo leta yo ishaka kugira ngo iyikontrole buri wese icyo yinjize icyo yasohoye amafaranga yasohoye ayo yinjije bahore bayakontrola nta mukire mwakira gihugu uhari ahubwo ikibazo gihari bose barahahamutse nge ni mbona na Perezida Kagame ubwe nubwo yikanga ayumva ko afite amafaranga ariko mu by'ukuri nta mutima afite wo kuyakoresha neza uribuka Edouard ndibuka hari akantu himbara sinzi umuntu wari uri kutwereka indege za Kagame ziri kugenda uburyo zavuye hari bari bagiye mu nama ejo zigenda ari ebyiri ukibaza uwo muntu yaba ari muzima yaba afite umutekano agafata indege ebyiri akazihagurutsa buri aho agiye hose ari indege ebyiri nta mutekano bafite bariya abantu mu by'ukuri uretse yenda kugusenga Imana yonyine niyo yabafasha ariko ntago uko igihugu kimeze uko u Rwanda rumeze ku isi n'ubwo bukene ni iki uri umuntu muzima utekereza uretse ufite umutima wacuramye niwe wakora ibintu nk'ibyo ngibyo ukibaza uti se indege ebyiri yenda tubwe n'ukwirindira umutekano ariko ukibaza uwo mutekano we arinda kugira ngo afate mazutu uzi ukuntu urazi ukuntu indege nyine peteroli ijyamo irahenda cyane kuyihagurutsa ni ubwabyo irahenda utekereza noneho indege ebyiri kandi zitwaye umuntu umwe kandi nta sintekereza ko n'imwe iba yuzuye abantu barimo ubwo ni ukurinda umutekano yenda avuga ati ngende mwitazwi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ugurumba nta mutima bafite abantu uyu umuperezida ubwe atari stable afite igihunga afite ikibazo nk'icyo ngicyo ntabwo ubwira ngo abaturage ngo bazagira umutekano tuvuye no mu byo by'ubukene burya no kuva ubukire ubundi buba ku mutima niba umuntu adatekanye ku mutima no ku mubiri n'ibiriya by'amafaranga byose biba bisa nk'aho ari zero ubwo rero niba perezida ubwe adatekanye akumva ko azagenda mu ndege ebyiri cyangwa azajya ahaguruka n'indege ebyiri yirirwa azerera aho agiye hose n'ubwoba n'iki urumva abaturage bo nyine ibyabo mu by'ukuri bigeze kure ariko bakomeze no gukomeza bagasenga bakareba ko mu by'ukuri ibintu byashoboka kari agatsiko kagakira ibyo niba nagarukira aho ngaho urakoze
urakoze kasiye ku nyungu yacu ya gatatu turebe ikibazo cya kisaranganya ry'uriya ni inkuru yasohotse nduba bune mu gihe ko mbavuga ngo amafaranga ngo miliyari ijana yo muri kiriya kigega ngo nzabura bukungu yakoreshejwe ate babyandika gutyo gusa bagatanga imibare bakayandika ariko mu by'ukuri we wajya kuyisosengura ukayisoma ukabonamo ko harimo akarengane kenshi cyane twakunze kuvuga kenshi ko amafaranga bayihariye abantu bo mu gatsiko barayiharira abantu baraza bikoreramo abandi rubanda rwagiseseka abantu bafite twa business dutoya dukiyosike bakora utuntu twa business dutoya abo bagiye baha utuntu tw'utuvungukira ariko amafaranga yariwe yagiye mu mifuka y'abantu bakomeye cyane n'ingero zoroshye ejo bundi baduhaga batubwiraga ko mu mujyi wa Kigali ngo hari amakompanyi abiri yemerewe gutwara abantu gusa abiri kandi banyirayo murabazi sinshaka kuvuga amazina murabazi ariko muri iyi nkuru kandi n'ubushe twari basomeye mu byibuke muri iyi nkuru batubwira ko muri izi miliyari ijana zo muri kiriya kigega n'amafaranga yagurijwe n'u Rwanda aje guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 kandi izo ngaruka ntabwo zagizwe n'abantu bakomeye gusa ingaruka zagizwe n'abaturage bose n'abarora inkoko n'abarora ingurube n'abenga ibitoki urumva n'abaroba n'abacuruza ku gataro n'ababaza n'abasudira urumva n'ababoha imisambi abo bose ingaruka zabagezeho n'ababumba ibindi n'ababumba inkono n'ibiki byose urumva ahangaha rero ntabwo byumvikana ko amafaranga aza akajya mu bantu bakomeye gusa hariya hantu dusanga abanyarwanda benshi mu byumve neza ugasanga ariho bashyize amafaranga makeya ariko hari ahantu hakomeye hejuru cyane kwa Kagame muri bariya abantu muri FPR bakomeye bafite za business zikomeye z'inganda z'amahoteli ugasanga ntiwajya amafaranga menshi urugero nani bahaye ni abo bantu babiri ngo ama company abiri yemere gutwara abantu mu gihe wa Kigali nabyo yateye ikibazo murakizi twara kiganiriho ama bisi yabaye make abantu kajya bora ba batoye imirongo barara birwa ku mirongo imvuri banyagira kwera kama bisi yabaye make ariko bitegwa nuko nyine abantu bafite baha uburenganzira bwo gutwara abantu muri Kigali ari bake cyane bo noneho ngo icyo batubwira ni kiri muri inkuru batubwira ko aba bari bakora babiri bari bakora business ya transport ngo bahawe miliyari 12 muri kiriya kigega 12 zirenga akantu gatoya miliyari 12 abantu babiri ukoze mu aero banakwenda bari batwara abantu umwe yabonye miliyari 6 ndabone ashishatu ariko ateye ubwo banahangara wenda twasubiremo ubwo abandi si inkuru ntabwo ibi bintu bajya byitegereza ngo abone ko ari ibintu biri furagara ari ibintu biteye ubwoba kuvuga ngo abantu company imwe itwara abantu cyangwa se byiri za bazahaye miliyari 12 ariko andi ma societe matoya wenda akora ubucuruzi mato matoya ama societe ibihumbi hafi ibihumbi 4 ama societe ibihumbi 3997 bayagenera miliyari 3 n'ibihumbi 800 kandi abakora transport kwera ko arabakagama ari mu kazu bo babaha miliyari 12 kandi wenda ari umwe cyangwa ari babiri urumva ko icyo kinyuranye muracyumva ko hari hari masa y'abantu benshi cyane babahaye ubusa ariko abantu babiri bikubiye byose urundi rugero rworoshye ni hari abavuga ati amahoteli 140 bayahaye miliyari 50 urumva amahoteli yonyine ubwayo yafashe kimwe cya kabiri cyakira kingega ko kirakiye kigega cyagizwe na miliyari 100 amahoteli 140 bayagenera miliyari 50 ariko ahandi rero katureba ahandi hantu no ariko mwumbe ahandi mu buto mwumbe neza uko byagenze amahoteli 140 bayahaye miliyari 50 ariko rero ngo bo ahandi ngo mu gihe mu mirimo y'ubuconsho ubyumve neza mu mirimo y'ubuconsho yo gusudira ubwikorezi ubudozi gutunganya imisatsi ubuhinzi ubuvuzi bw'amatungo restora utubari ububaji ubwubatsi muri abantu bose bari muri iki cyiciro babageneye miliyari 3 na miliyoni 800 mwumvise abantu bari ubwo ugereranyije ujye mu Rwanda hose ushake umudebe umubare w'abantu bakora iyi mirimo uko ungana kwitoreba ene ta sosiyali gusaranganya ibyiza by'igihugu cyangwa se ibyiza kuzamura abantu benshi mu gihugu kuzamura abantu benshi mu gihugu kuko gufata ibintu ukabyarira umuntu umwe ntabwo byananira ikibazo ni kugira ngo ibi bintu niba ari nk'inguzanyo cyangwa se amafaranga agenewe kuzamura abantu agere ku bantu benshi agere ku bantu benshi kubona abantu bavuga bati abantu bacuruza ubuconsho abasudira abakora ubwikorezi abadoda abatunganya imisatsi abahinzi aborozi abakora restora abutubari abakora ububaji abakora ubwubatsi aba bose leta yabageneye miliyari 3 gusa miliyari 3 na miliyoni 800 mu gihe aba mahoteli abantu 140 gusa bayabagereye miliyari 50 ujumbe neza none icyo nababwira gusa ni namwe mugiye mu mibare yoroshye ntabwo bigomba amashuri menshi mujye mu Rwanda hose murebe abantu bakora iriya mirimo muze hariya hejuru narondoye hejuru mwumve umubare wayo murebe n'amafaranga babageneye ariko murebe amahoteli yabari abantu babakire bo hejuru kwa Kagame amahoteli amafaranga babahaye miliyari 50 abandi babagenera ubusa utuntu tw'utuvungukira nibyo rero twavuga tuti aya mafaranga bayafashe n'izina ry'abanyarwanda bose abanyarwanda bose bazayishyura bari ababaza bacuruza ubuconsho bacuruza gucagua cyangwa nako ntabwo yemewe bacuruza bazunguzayi bacuruza imineke gataro ibintu nk'ibyo byose bari bose n'aya mafaranga bazacyo ariko nta kintu babonye amafaranga nyayo yariwe n'abari abantu hejuru iyo ngibi murabyumva mukize mu mibare mbona ko la masse nabyita la masse populaire la masse abantu bakora akazi gasanzwe benshi mu banyarwanda utu tworoshye nibo bagomba gufashwa amafaranga akaba aribo agiraho ari benshi kugira ngo abantu bazamuke ari benshi kandi bazamukire icyarimwe no mu Rwanda hose ariko ntabwo ariko byagenze amafaranga barayihariye barayikubiye bayaha abantu bakeye abenshi babaha ubusa iyo ngicyo cyumvikane aha ngaha rero izindi mpungenge ni uko iki kigega kindi anga yarashize ngo bagiye kongera kuzana ikindi kigega ngo kizaba gifikigizwe none na miliyoni 150 ngirengo cyangwa miliyoni 150 simbizi aya nayo wumva ko nayo niko bizagenda kwera ko babonye uburyo babonye tuyo babonye ituyo yo kusaranganya ibi nako kwiharira ibintu bya leta kuko nibo bagena uzayabona ntazindi nibo bagena uzayabona bakikoreramo nukwikoreramo kwa nukwikoreramo ayo izo miliyoni 350 z'amadolari nazo zizaza zihere muri bariye kuko nibo bigenera abandi babagenera ubusabusa utukutuvungukira murumva ariko nge ndakeka ko ahubwo ibi bintu bazabikomeza kubera ko ni uburyo bwo kwibonera inguzanyo z'amakeya kandi zasabwe na leta inguzanyo z'amake bazahora baka inguzanyo ngo nizo kuza ngo kurwanya ingaruka za covid bongere bisaranganya hagati yabo bisere noneho bari abaturage bagenda babaje kugira utuntu twutuvungukira ubundi amafaranga agimwe kandi amafaranga yagombye kuzamura abanyarwanda bose abanyarwanda bicwa yagombye kuzamura abanyarwanda bicwa kugira ngo bazamukire icyarimwe kubera ko ntabwo covid yageze mu rugwiro gusa yageze na hariya hasi hose yarahageze bose yabagezeho n'impamvu rero politike nyayo umuntu utegeka igihugu yagombye ariya amafaranga kuyorienta muri bari abantu bakora iriya mirimo yoroshye kugira ngo bazamuke ari benshi bazamukire icyarimwe niho igihugu kizazamuka abantu bareshya cyangwa se egari bya bindi byo ubusumbane bukabije ukagenda ubugabanya ariko ibyo bari gukora ubu ngubu u Rwanda barurega yuko FPR bayirega yuko yazanye politike yabo y'ubukungu yazanye ubusumbane bukabije hagati y'abakenye n'abakire aho kugira ngo ibikosore ahubwo noneho iri kugenda ibi biba bikurushaho ibi politike yayo iri kuzana urabona ko igenda izana gusumbana no kurushaho bizagenda biba bikurushaho biba bikurushaho ubusumbane burushaho gukara kwa niko umuntu yabyita urumva ariko nahangaha ntakigenda izi ngero iyo bazanditse bakandika inkuru nk'ingiyi na barihitira bakigenda ariko nta bigaragaza neza yuko bigaragara neza yuko abantu bandika basoma bihuta ntibasesengure ariko ibi bintu harimo akarengane gakomeye harimo ukwiharira umutungo w'igihugu ibintu inguzanyo zose zifashwe mu izina ry'abanyarwanda zose zikiharirwa n'abantu bamwe abandi bakabaha ubusabusa reka ndekere aho ngaho ingero wazibonye Jean Pierre nize ko naba hari ikintu bikubwiye ijambo rya Jean Pierre
ya ntabwo umuntu yaburi icyo abivuga Edouard uri kunyumva
ndakumva
rwose urumva ibingibi nakarengane ariko kanakabije ariko hakabamo nanone sindi niba umuntu yavuga ko ari ubuswa cyangwa niba abikora ku bushake bakora ko bashobora kuba babikora ku bushake kubera ko
kubira ko yari nta kontrole hariya nta kontrole iyo bita bya bintu mu ishyamba ngo intare ibanza igafata akaguru nyine abandi bose izi nyamaswa zindi zigasaranganya ubusa ariko intare yabanje gufata ijambo ni ryakomeza
ariko ufite niwe wongererwa hariya urabona niko bimeze ufite byinshi niwe wongererwa ariko nanone iyo urebye neza aba bantu bahabwa amafaranga menshi ni nabo ahubwo nibo bari bakwiye kutagirayo bahabwa kuko bo bafite ingwate yo kuba bajya muri banki bakaguza muri banki iyo ariyo yose na kuko bafite ingwate y'icyo batanga nk'abanyamahoteli abanyamahoteli bashobora kujya mu banki ari mu gihugu yewe nari hanze muri Afurika bakaguza amafaranga bagashora amafaranga menshi muri projet zabo batiriwe bafata izifashanyo aya umuntu yakwitwa ko ari ifashanyo cyangwa ya leta iba yahawe kugira ngo nyine ishobore kuzahura ubukungu ariko bakora inverse mu minsi ishize ndibuka hari ahantu twigeze gusoma bavuga yuko bari abantu bacuruza ku gataro ngo umuntu bagiye kujya bamuha ibihumbi 20 tekereza ibihumbi 20 amafaranga y'u Rwanda ngo ubwo leta izabiyamo iyamugurije ngo kugira ngo ayashore mu byo acuruza ubwo rero ibihumbi 20 ubwo ibyara byose yahabwa benshi cyane ariko yagakwiye ahubwo kuba y'ubuntu ibihumbi 20 uzi ko ari amadolari nanone 20 ubwo rero ahubwo byahita bigaruka kuri bya bintu twahereyeho tuvuga ku ba diaspora iyo tuvuga wohereje nk'umuntu nk'amadolari 100 leta iyo umuntu umwe umwohereje 100 leta we ashobora gutangira ka business gatoya yenda koroheje nibyo kugataro ariko leta yo izaha umuntu nyine 2020 urumva ko wowe wowe usimbuye leta ufasha abantu batanu iturimwe leta yagomba guhimba 2020 uwo muntu urumva afite ubushobozi umuntu muri diaspora yamwohereje kandi umuntu wese uri hanze nyine kohereza amadorari ijana ntago ari ikintu kiremereye ku muntu wari wese urumva abaturage bo hasi bari bafite uburyo bwo kubaho niba leta yabaha uburenganzira bwo kugira ngo bakore utuntu twabo cyangwa se kugira ngo na abantu muri diaspora nyine babafashe kuko nabo nabyo birashoboka rwose si igitangaza ariko leta ikabaremba ikababwira iti umuntu 2020 tuzajya tubiguha ariko uve ku muhanda mbese ngo bagira ngo agataro barebe uburyo babegeranya babashyira ahantu ariko
iyo nkuru nayo ndayibuka bavuga ngo bazamara amezi atatu ngo ariko bazajya birihira umwanya mu isoko ikindi bazajya bayasorera amadolari 20 wacuza amadolari 20 ukayasorera ukazaza mu kasuti urumva kandi ugomba no kwirihira umwanya
ibintu nyine bisa nkaho nka teatre mbese uko umuntu ajya gukina teatre bakorera ku banyarwanda babakoreraho teatre ni ibintu bishekeje none se ubwo wowe urebye abantu bangana kuriya abantu babiri ubasaranganyije miliyoni ni ibintu binarenze ariko ntago babikora batekereje uburyo bikorwamo ari nk'abantu mu by'ukuri bazi ubwenge bazi no gutekereza ntago bakiriwe aba bantu birirwa babaha n'aya mafaranga kubera ko bariya abantu barishoboye bazi uburyo bwo gukora ariko buriya twibuke ko iyo baje ku misoro imisoro aba bose barasora ngira ngo warunavuze yuko covid yageze ku bantu bose ntawe itahungabanyije baba nabo bakire nabo bo hasi ariko n'imisoro nabo bahaye make nabo bazabakuramo imisoro ariko kandi bafunguye abantu bakavuga bati mureke abantu bishyire bizane bakora ibintu bashatse imisoro nayo iriyongera urumva ko leta ibyo byose nayo nubwo ibitabibona ariko ibiri kwirimita mu bintu bimwe na bimwe cyane kandi nzi ko itizeye ko izo mfashanyo zizajya zihora ziza kandi abanyarwanda uko ibibazo biraza buri munsi buriya twavuga wenda kubera iyi covid ariko ejo hashobora no kuza n'ikindi kintu kandi ubundi haza ibyorezo bihoraho hashobora kuvaho iki cya covid hakaza n'ibindi urabona nk'ubu ngubu hamaze iminsi imvura igwa ari nyinshi hari inkuru nabonye bavuga ko amazu yasenyutse abantu badafite uburaro aho barara ibyo byose ndetse imyuzure nyine igatwara n'abantu bagapfa ibyo byose birerekana yuko ibyorezo ari ikintu kizahoraho ntago rero iyi covid yonyine ariyo bakwiye kureberaho ahubwo yakagombye kubigisha ubwenge bakavuga bati nitugira icyorezo tuzajya tukivamo gute ariko bo ntibabireba ahubwo bareba aho ifaranga riri tuvuge niba uhereje nk'abantu amafaranga babiri ukabaha miliyoni yenda zingana kuriya ntabwo iyo atari kubuja ntabwo biba bigaragara ko ayo mafaranga niba uwo muntu yamuhaye akajya kubaka inzu cyangwa se akajya no kwigurira inzu ushobora no kubona amafaranga bamwe bajya kubaka amazu hanze kugura amazu hanze cyangwa se akayubaka aho ngaho ariko uko imeze kose ntago iyo nzu iba iri kunguka mu gihe wa muntu ucuruza wa muntu wahaye make yajya gucuruza akantu akavana akakajyana hariya uwo waranguye akabona inyungu nawe wagiye kugurishaho buri wese bagasaranganya kandi abenshi ni nabo basora mu gihe wawe niwabonye menshi we ayagure ya nzu kandi ibya nzu yenda niyuzura azayisorera ariko azasora amafaranga babandi bayasaranganyije ari benshi bagombye kuba barasoze vuba kandi ashobora kuba ari make ariko akaza ari menshi kubera ko bagiye mu bantu benshi ibyo rero leta ntabwo ibireba ahubwo yumva ko wa muntu gusa ikirimo cy'ingenzi Edward buriya ni ukuvuga ko ari amafaranga menshi baba bahaye abantu bake uwo muntu baba yahaye aba ari umuntu wo mu gatsiko ikindi bashobora kumukontorora niyo yaba atari uwo mu gatsiko baba bavuga bati uyu byanze bikunze ntago azatubeshya azakomeza atuvuge neza nubwo twaba dukora ibibi akomeza atuvuge neza kubera yuko ari umuntu wacu ashobora kuba atari uwo mu gatsiko ariko bafite icyo bamucaho bavuga bati ni umuntu azatuvamo niyo mpamvu uzajya ubona nyine abantu nk'abariya ba Rwigara bagiye babigizayo kubera baba bafite amafaranga batagishobora kubakontorora yenda badashaka ko badashaka yuko basaranganya imitungo yabo abantu benshi bariya bagiye bakizi bafite amafaranga ye nawe bagasana buriya wasanga hari uburyo babaga bazi imari nyinshi ariko waba ufite uburyo bwo kuyimanajinga ku buryo batabizi bakakwegezayo ariko aba babahaye amafaranga menshi cyane ni ukuvuga ngo uzahora uruwacu uzahora udusingiza kugeza upfuye nibi bibi bihari nkibi twavugaga bibi bihari ntago iyo baguhaye amafaranga nkaya watekereza kuvuga ko bidahari niba bandi birirwa basingiza leta babyina bakora ibintu bidasanzwe bavuga ngo igihugu cyarakize kandi mu by'ukuri abanyarwanda bari gupfa ubwo rero ni leta ubwayo y'igisuti cyangwa se ifite uburyo bwo kugira ngo yigwizeho imitungo abaturage niyo bapfa uko bamera kose ileta ntacyo biyibwiye kandi nanone ariko ikintu batareba ni hazaza habo kubera ko urumva aho washyize amafaranga menshi ari hamwe iyo hagize ingorane nyine ubu ngubwo ibintu byose birarindimuka ariko ibyo ntago babireba bumva yuko icyabo ari cyo bareba bakipinga hafi yabo aho ngaho ntibitaye kwabo baturage inzara yabica ibyo nta kibivuze ubundi igihugu kimeze nka kuriya niho ubundi ahantu nkariya niho haba ari business niho abantu baba bakwiye gutera imbere cyane cyane mu bihe tugezemo tekinoloji iri kugenda yavansa ariko kubera amategeko leta ishyiraho cyane cyane ishaka gukontorora abantu kugira ngo batajya ruhande cyangwa batajya kuyivuga nabi akenshi abo bantu nibo bayivuga uko itari bakongera ibinyoma bakavuga yuko leta yabo ngo ari leta nziza cyane itabaho ku isi cyangwa muri Afurika ugasanga akenshi barashaka kuyishyira mu myanya idafite rimwe na rimwe na bya mishini na za proje bakora cyangwa se statistike batanga mu miryango mpuzamahanga nabo bayica nyine bayigoreka kubera ko babanga kugaragaza ibi biri kuba ariko ikibabaje no kujya kumva ngo u Rwanda ngo ni igihugu cya mbere ngo kidakore kitagira ruswa ariko ibyo ni ibintu baba babeshye nyine ibyo ngibyo turabizi ubwo ndumva ari ubukene bwo nitwibandire abanyarwanda ntago wakwirakwiza amafaranga y'abanyarwanda mu bantu gutyo ngo uzavuge ngo icyo gihugu kizatera imbere ibyo ari byose ni ukwigumira hasi mu bukene kugeza igihe ubutegetsi bwazaviraho niko njye mbibona ndumva aricyo navuga urakoze
reka tugere ku nyungu yacu hanyuma ni gato cyane ni igitekerezo gitoya ni ikintu turi bwibazeho muzi neza ko mu minsi yashize Kagame yagiye mu Rwanda avuga ngo agiye kubaka uruganda ruzakora imiti ya COVID-19 na malaria n'ibindi byose ati ndetse nagiranye amasezerano na BioNTech n'ibiki byose atangatanya no gutanga amatariki y'igihe uruganda bazarwubakira ariko icyo gihe abivuga mu byibuke neza yavugaga ko ngo BioNTech ni uruganda rwo mu Budage ngo ruri gukorera byose ngo ruraza ngo uruganda nirwo barwiyubakira abakozi materiel ibintu byose nibo baza bakabyikorera ampete ntacyo wo gukora ibintu byose nibo babyikorera bavuga ati ntabwo uruganda twashobora kurwubaka nta bakozi dufite abakozi bazabaza n'abaza n'ibintu byabo byose amashini yabo byose bazi barukora ngo noneho ngo buhoro buhoro ngo bazajye bagenda baforoma abantu bacu ngo bazageraho ngo baba bakozi wenda babiturekere ibintu nk'ibyo ngibyo nuko bavuze none rero ubundi mu nama Kagame yakubutsemo hariya i Buruseli mwabonye ko ubundi kwiritse ya mbere bwa mbere bavugaga ko ari Afurika y'Epfo u Rwanda na Senegali ari byo bihugu bahisemo kugira ngo bizakore izo nkingo bazashyira izo nganda zo gukora izo nkingo u Rwanda Senegali na Afurika y'Epfo none mwiritse nshyashya yasohotse ejo bundi Kagame yavuye mu nama hari i Buruseli hasohotse indi lisiti umuryango w'abibumbye wita ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yasohoye indi lisiti kandi uyitegeka ni inshuti ya Kagame ni Tedros ngira ngo ni inshuti ya Kagame cyane magara ariko lisiti ya OMS ubundi Kagame niwe ugomba kuza ku isonga normaroma n'u Rwanda rugomba kuza ku isonga kuri ibyo bihugu bishyashya biri mu iyo lisiti nshyashya rwagomba kuba rurimo Afurika y'Epfo irimo yahoze ku lisiti ya mbere Afurika y'Epfo yari irimo n'ubu ngubu iracyarimo Senegal yahoze ku lisiti ya mbere n'ubu iracyarimo kuri lisiti ya kabiri tubonamo Kenya tukabonamo Egypte Misiri tukabonamo Tunisia tukabonamo Senegal na Nigeria donko ibihugu bitandatu bibonekamo ariko u Rwanda ntabwo ruboneka kandi ibihugu byari kuri hamwe n'u Rwanda kuri se ya mbere Afurika y'Epfo na Tunisia na Afurika y'Epfo na Senegal byo biracyarimo u Rwanda rwavuye mu rwonyine tukibaza tuti byagenze bite ese koko ni kibazo Kagame muri karakantu inkuru yo muri Kigali Today Kagame yasankaho ashusha nkavuga yuko ngo ngo nginganda zo muri Afrika zifite ibibazo ngo ntaga ari ibintu byabyoroshye abakozi ku donc abakozi bafite ubumenyi n'iki byose n'inganda n'iki byose ashaka ari cyasobanura SK Vrema ikibazo ni ni ubumenyi n'abakozi badafite ubumenyi ireme ry'uburezi nko bakunda kubivuga ikibazo no kuba igihugu kinyi tafite inganda kidafite abarasho ku kontrola biri ya bintu kuko himbara bibazaga cyangwa se ikibazo ni politique ko Kagame yatubwiraga ko ibintu byose bazabimukoresha ko biontech izazi kubaka igashyiramo abakozi igashyiramo ibyuma ikabikora byose kuko byo ntacyakwishoborera byose ari izabikora none kuko kitabikoze ubu ngubu bakaba bamusohoye byaba ari ikibazo cyuko nta infrastructure afite nta bakozi bashoboye afite cyangwa se gukontrolinga ako kazi nkuko babivuga cyangwa se byaba ari ikibazo cya politique impamvu ngiye ntekereza ko ashobora kuba ari ikibazo cya politique nuko niba Union Européenne mubare ko bari bakoze inama hagati ya Afrika na n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi niba yari ifite ijambo mu kugena biriya bihugu kubera ko byanasohotse bakoze inama niba Union Européenne yari ifite ijambo mu kugena gukora iriya lise nshyashya biriya bihugu nababwiye Kenya, Egypte, Senegal, Nigeria, South Africa ikininikira na Tunisia bitandatu Urwanda bakaruvanamo kandi rwarahozemo ntago byaba ari politique murabona ko ngewe iko ntekereza Union Européenne n'u Rwanda harimo ibibazo kamemo murabona inteko y'umuhugu uyo inteko y'ibihugu by'Uburayi Parlement Européen yandikiye Kagame ibarwa ya maraso bati fungura rusesa bagina numu sitwaye w'umubirigi numu numwe na gihugu w'ubirigi wamufashe umushimuse mufungure kagamaranga barongera baramwandikira nanone aranga eske akona akabazo kare negligible niba abo bantu bakwandikiye rimwe kabiri kandi bamwandikiraga benshi cyane inteko yose kandika ukabona hifashe umuntu umwe gusa inteko y'abantu magana ngahe donko niba barakwandikiye bwa mbere ukwandikira bwa kabiri ukanga kufungura umuntu wabo niba baramutse bafite bafata ibyemezo mu gukora iyo lisi yibyo bihugu bizakorerwa mu izo nganda eske ntabwo bashobora kukwihimuraho nawe bakagusubiza mu myanya baka kwera kuba basuzuguye nawe bakakuvanaho tuse mbere nko babikoze kugira ngo nawe ubanze wibaze ugende ushyira ubwenge ku gihe nge niko ntekereza ntago mbize nta nubwo nzi neza niba koko ibyo kuba uruganda uruganda rw'inkingo mu Rwanda bitazaba ntago ngiye bijono supersuri ndakurikiza ibyo mbona n'abandi bantu bari gukomantaho ngiye gatekereza ko yego ni kibazo cy'abakozi kirahari kibazo cya infrastructure kirahari kubaka inganda n'ibiki byose wende Rwanda rubishoboye rufite ikibazo ariko ngiye ntekereza ko ikibazo nyamukuru gishobora ari ikibazo cya politiki kubera ko atari icyo ngicyo baguze na miliyari bakabiguza bakarara babyubatse bakarara birangije kandi n'umuntu yanavugaga ko bazaza byose bakabyikorera urumva rero ko hagati aho ngaho hari ikintu cyabaye kibi cyatumye bamukura ku iriste bakamujugunya hanze nge ngakeka ko ari iki kibazo cya rusesa bagina Union Européenne yamwandikira imwe kabiri gatatu kabiri nako bamwandikira basobanura ibibazo ati umuntu umurekure agende waramushimuse Kagame akanga akabunira ibiti mu matwi kiyekereza ko bamwivanjeho sinzi niba ariko ubyumva Jean Pierre ijambo ryawe
nya urakoze cyane Edouard cyao akaba ikibazo cya politike uko byagenda kose ariko iyisije bagenzi bacu baraye bayivuzeho nakuri iki kiganiro cyabo cyari cyiza cyane ndumva Denis na Epimache na Abdul Karim na Serge babiganiriyeho cyane ku buryo iyisije rwose abantu bakumva uko imeze hari byinshi bavuze basuzuma cyane cyane ku byerekeranye n'uburyo no mu Rwanda mu by'ukuri nta kintu gihari ubundi nta ibintu ubaye fair ujujije mu kuri ntago mu Rwanda ari ahantu hakwiye gucururizwa bavuze ibintu byinshi basobanuye ukuntu nyine uburezi ubwabwo nta kigenda nta bushakashatsi nta maribrori nta makirinika akomeye bafite ahantu basuzumira mbese imiti cyangwa se abahanga bavuze ukuntu nyine bari abadani munyuza batanga utuzi ko u Rwanda n'ubundi tutashobora gucururiza mu karere bitewe n'uko batavuga rumwe urumva inkingo zihakorewe zabizo gucururiza abanyarwanda kandi guha abanyarwanda gusa kandi nabo ubona ko bazibaha ku ngufu ntago bashobora gucuruza ibugande wapi muri Congo nta wabizera inkingo zabo mu Burundi bagenzi bacu barahe bakivuzeho kabisa wajya wagishaka cyane yajya mu kiganiro cyahise ejo babivuze neza kandi ku buryo bwumvikana rero uvuze uti ni bya politique ahubwo Edouard hano ndi kubona inkuru ngo umugabo ngo warushinzwe wapfuye witabye Imana ngo ku buryo butunguranye ngo yarakoreraga herango muri bira bitaro bya Butaro ndumva Butaro hari kigo hari gishinzwe hari ni by'ivuriro ariko bishinzwe ni kanseri cyangwa ibintu nk'ibyo akaba ngo yapfuye bitunguranye ku myaka 62 akaba asize abana batatu ubwo rero mu Rwanda hose bari kuvuga nyine condoleance wambaga n'umuntu yamwifuriza n'iruko ridashira ngo yarayifite akamaro muri ibyo bitaro hanyuma aza gupfa ku buryo butunguranye Kagame yamwambitse umudari mu 2019 ntago nzi umudari wari uwiki uno muri Amerika bo ubwo rero ibyo ngibyo ntawamenya ariko nuko mwifuriza iruko ridashira urumva yakoraga yahamaze igihe kirekire kandi bira bitaro bya Butaro byubatswe ku gihe cya Clinton ndakeka Clinton ziramfashanya yajyaga ajyanayo hari abantu bagiye babibaza impamvu ariho babyubatse ibyo bitaro bya kanseri nyine abantu bakabyibazaho byinshi ariko ubwo mugabo mu by'ukuri yitwa Paul Farmer akaba yarapfuye akiri muto kandi ngo apfuye ku buryo butunguranye ubwo rero niba ari politike ntawamenya hagataho niba hari icyo bihuriyeho ntawubizi ibyo mu Rwanda murabizi nyine ntawumenya ujya kumva ko umuntu ngo yapfuye ngo ku buryo butunguranye ntawubizi ariko byaba ari politike byaba ari ibintu bihuye na rusesa bagira hari ikintu buriya twibagirwa Edouard kuvuga buriya mu Rwanda uziko iniyo europeyene ku kibazo cya Rusesabagina yaranditse yaragiye mu Rwanda yaravuganye nawe nta kitagize abanyamerika bakoze ibintu byose bishoboka urumva aba abariye muri United States bandikaga abasena bagera kuri 30 hafi 40 basaba u Rwanda ko bakwiye kurekura Rusesabagina buriya hari ibintu u Rwanda rusa nkaho wagira ngo ni igihugu jango cyo mu gihugu cyo mu ishyamba kitazwi imbere abantu babona bandika bira bintu bakabikora bakibwira yuko bari gukina yewe nk'ubu ejo bundi urabona bira bintu byaba hati abantu barahagurutse baravuga bati Rwanda Kagame rwose guhigushaka aho bahatari abantu mu Rwanda bafite abantu bazi ubwenge rero na perezida Kagame bira ntagaba yewe n'abari abantu bose babayobozi bo hejuru ntago numva ukuntu batumva ko bira bintu byari ibintu biremereye donc abantu bahaguruke bakubwire bati rekuru uwo muntu ku neza benshi baravuga ngo bagomba kurufatira mbarigo ngo bakavuga ngo yenda ngo bagafata mbarigo bayifatiye abari abategetsi b'u Rwanda ibintu nk'ibyo ariko hari n'ikintu birengagiza nuko buriya niba Amerika ni igihugu mu by'ukuri gikomeye abantu batatirengagiza ni Europeyene ni igihugu tatirengagiza n'ibihugu bigiye bikomeye nyine cyane cyane muri Security Council none iyo bakoze ikintu ku Rwanda u Rwanda ntabwo rubibona ko ari ibintu biri serije iyo ikintu gihise inkuru itangajwe ikomeye bakababwira ati murimo murafunga abanyamakuru murabarenganya ntago babona ko ntago babyumva nta kintu bumva na gitoya bumva ko ari ibintu byoroheje bumva ngo Kagame yajyaga avuga ngo bajye bavuga ngo bizagera ngo bizashingwa bazajya bavuga nibarangiza barekeraho ariko ubwo niba tugiye mu ibintu byo nk'ibi nk'iyi proje yo kugira waruvuze y'ibyerekeranye n'inkingo za COVID niba idashoboye kujya mu Rwanda ntago twahita nta kindi twahita twimagina ni ibintu byose biba bigenda bihita kandi n'ibindi bizaza n'ibindi byinshi bizaza ntago ibi bintu byoroheje kugira ngo ibihugu bivuge biti igihugu nk'u Rwanda dore urabona ibyo ibi ntago bikwiye urabona ikibazo cya Rusesabagina bo baba bavuga yuko ngo Rusesabagina ngo afite ziranga yari kumwe na zirangabo za FRN yaba ari kumwe atari kumwe nazo ariko ibihugu bikamubwira biti mwamufashe nabi uburyo mwamuzanye mu gihugu mu Rwanda mwumva nduba ntago byemewe mwamuzanye ku buryo butemewe n'amategeko nuko urubanza rwe rwagenze mwamucira urubanza mwagira gute ntago rwakurikije amategeko ibintu byose bakababwira bo bagahe bakensista bavuga yuko ngo yakoze ibyaha umuntu wari bibereye muri Amerika kandi ikosa iriya leta y'u Rwanda ikora ni ukubidafata umutekano wayo mu maboko wayo ko rusese abagina yari muri Amerika FRN iri itera hariya mu majyepfo kuki batagiye batahagurukanye n'abasirikari babo ngo bajye kuyirwanya bakumva ko umuntu wari muri Amerika ariwe wayikoreshaga ntibamenye ukuri b'ubwabo bari abantu nta wamenye ukuntu bateye ariko nicyo gihugu dufite mu by'ukuri usanga bibabaje nta ntege bafite ahubwo bafite ibintu byo kwiyamiza kwerekana ko ari abantu bakomeye ariko mu by'ukuri gukomera se bakomejwe n'iki buriya ubwo se niba wa mugani Kagame bya bintu yari yahagurutse cyane abisaba ngo abibwira n'abanyarwanda bose ngo ko bazubaka uruganda nyine bambe ngo iriya izine yo gukora vaccine igomba kubera mu Rwanda ugasanga bibwira abanyarwanda ari smart rwose kubivuga na ziranga intore z'inyuma ze rwose ugasanga zirabyishimiye ko abazahubaka doko yarimo abisaba kandi yabisabye abishyizemo ingufu ubona ko ari ibintu byashobora gushoboka kandi umundi n'abazungu babikora bari kuhazana ibikoresho bakaza kubikora ntagara abanyarwanda ariko byarashobokaga ariko niba u Rwanda rutagaragayemo mwabiri bihugu bingana kuriya kandi ni mu mwakare ya karere urabona hari heza kugira ngo rube ari rwo rugaburira kariya karere kose mu kwizi nkingo ariko urabona politike yo nta kuntu wavotajemo cyane cyane ku muntu tubona ko ari kwitwara nabi cyane cyane rwose ku buryo nta arebye nabi ahubwo n'utudufaranga bamuha tuzagera n'utwo baduhagarike ariko bagomba kumenya yuko ibyo ibi bihugu biba byatangaje cyane cyane ibihugu biri muri Security Council mu nteko ishinga mambe mu nteko ishinzwe umutekano ku isi n'ibindi byose ntabyo nabwo ntago twabyirengagiza ibihugu byose bikize urabona nkuru nk'iyi nta byagomba kubakwa n'abadage abadage ntago ari abantu wapfa kubeshya niyo babeshya hajemo politike birashoboka ariko ukuri baba bakuzi burya ariko hatajemo politike bishobora kuba kandi bakoherezaho n'abahanga babo nyine abadage bakoherezaho abahanga babo bigakorwa kandi bakorerwa mu Rwanda ariko kubera bamaze kubavumbura ko babona nta n'icyizere gihari bahepimake babisobanuye neza cyane nimugoroba na ari nta cyizere kiri mwaka ariya karere u Rwanda rurimo igihe u Rwanda rugikora biriya bintu icyo nanjye ubwo narangirizaho ni uko navuga ko nta n'andi mahirwe yo kwizera ko hari ibintu byinshi bazajya babona biriya byose abakoraga lobbying buriya nabo baraza kubavaho ko ntabwo wasuzugura tuvuge indi yoropeyeni ngo isuzugure umwanya iba yahagurutse igata bariya basenda bo muri Amerika ibintu byinshi birakomeza gukorwa na hano abongereza bari gukora byinshi kandi kugira ngo rusesa bagi navemo ariko baranze banze kumurekura kandi mu by'ukuri bamubwira bati muri mu makosa ubwo rero igihugu nk'u Rwanda kitemera ko kijya gikora amakosa gihora kiri mu kuri nta wundi wavuga wakigira inama natwe ubwacu nubwo tuvuga ariko tugira ngo tubanenge ejo batazavuga ngo ntitwababwiye niyo mpamvu tujye dukomeza tubabwire amateka niyo azabereka ko ibyo bakora bari kwibeshya ndumva Edouard
urakoze cyane Jean Pierre urakoze cyane reka tubasezeraho icyo nabwo gusa nuko perezida w'Ubudage witwa Steinmeier yagiye muri Senegal gusura Senegal kandi biravuga ko bazavugana n'icyo kibazo cy'urwo ruganda rugomba gukora inkiko rugomba gukora inkingo za COVID-19 muri Senegal. Urabona ko ibyo muri Senegal birihuta, ibyo muri South Africa byo byaratangiye kandi u Rwanda rwari kumwe na South Africa na Afrika y'Epfo na Senegal bigitangira muri groupe imwe ariko urumva ko barujugunya hanze. Nicyo twavugaga hari ngenda ndatekereza nta wabimbwiye ariko ngiye ntekereza ko ashobora kuba ikibazo cya politique abandi bashobora kubyanariza ukundi ariko ngiye ndakeka ko umutima wanjye urambwira ko ashaka ko ari ikibazo cya politiki reka ndikira aho ngaho rero kambashimwe mwese abo twafatanyije ikiganiro baseje na Chantal mudufasha kubanga ibyuma nawe Jean Pierre waje ukigo umwanya wawe ukaza kudufasha mu kiganiro nawe ndagushimye reka ngo umwanya usezere turangize ijambo ryo Jean Pierre wasezera kuba twumva
ya urakoze nkuko wari ubivuze urumva uretse ibi ngibi tubonye turavuga ko ari politike itumye batashyira batubaka iriya izine ya vaccine mu Rwanda ariko n'ibindi bizaza turagomba gutegereza n'ibindi byinshi birenze biriya mu by'ukuri urabona ko inzira cyane ndende kandi ibyo bibwiraga ko ari bari mu kuri baraza kubibona ko atari byo ubwo rero nkaba nagushimira cyane ko uba wafasha kandi ukavuga utireka tegura ikiganiro tuganire ku bibazo bireba abanyarwanda ni ibibazo bikomeye cyane barakomeza bakababara ariko natwe tusakomeza tuvuge kugeza igihe bizarangirira ubwo ndagushimira cyane ngashimira Chantal Nyange nawe uri ku buhanga bw'ibyuma na Serge umwanya bigomwa nabandi bose n'abadukurikira nabandi bose bajya baza kudutera inkunga muri iki kiganiro ntago tuvuga ibintu bidasanzwe ariko nanone tubwira abanyarwanda ko ibi bintu bikwiye gukemuka kandi tubasaba kugira ngo bashyigikire uburyo bwose bushoboka twe kujya tuvuga gusa ariko hagire n'ibikorwa bigenda bikorwa ubwo rero duhare reka ngushimire ubwo naho ubutaha urakoze cyane
urakoze cyane ndagushimiye ngashima nyine n'abadufashe kubanga byuma n'abadukurikiye bose turabashimye cyane kandi tubwiye ko tubakunda cyane kuri radio itahuka bagire amahoro n'amahirwe ikindi umuntu yabakangurira gusa ni ugushyiraho imbaraga uretse akagira icyo akora kugira ngo ubutegetsi bukandamize abantu bukandamize abanyarwanda buhoro buhoro tugende tubusundika kandi bizagerwaho kubera ko Imana iri ku ruhande rwacu murakoze rero mwese mwese mugire amahoro ni kabagemedo ari bategura ikiganiro kimbero mibi baturage akanakibagezaho mugire amahoro y'Imana
kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiheze mu mire tora abaturage kirica Menwa